and their eyes were opened and they knew him. This message by Brother William Marion Branham was delivered on Easter Sunday evening, April 21, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Me matho a bona ane a siruloga ba bo ba mo itse. Molaetsa o ka mokalungwe William Marion Branham o ne wa rerwa ka maitsiboa a letsatsi la tshipi ka Paseka, Moranang 21, 1957, kwa motlaganeng wa Branham mo Jeffersonville, Indiana, USA.
St. Luke's Gospel, and beginning with the 24th chapter and the 30th verse of the 24th chapter.
Mo efang kgeding ya ga mo itsepe Luka me ile go simolola ka kgaolo ya bo 24 le ya bo masome a le mararo temana ya bo 31 kgotsa ke tla re temana ya bo 30 ya kgaolo ya bo 24.
And it came to pass as he sat at meat with them, and he took bread and blessed it and brake it and gave to them, and their eyes were opened and they knew him, and he vanished out of their sight.
Me khone ka diragala yakane antse mo di John le bona me o ne a tsaya senkhwe abo a se se go fatsa abo a se nathogana me a se banaya me matho a bona ane a siruloga babo ba mo itse me o ne a nyamela a tloga fa mathong a bona.
And they said one to another, did not our hearts burn within us while he talked with us by the way, and while he opened to us the scriptures?
Me bane ba rayana bare a dipelo tsa rona di ne di sa tuki mo teng ga rona fa ane a bua le rona go tswelela mo tseleng le fa ane a re senolela dikwalo.
And may the Lord add his blessing. My text would be, as I would call it tonight, and their eyes were opened and they knew him.
Me mamorena a oketsetse go fatso ya gagwe temana ya me e tla nna fa nka e bitsa busugong jono me matho a bona ane a siriloga ba bo ba mo itse.
Now it's hot, but I wish you would bear just as patiently as you can for just a few moments, and I'll try to hurry. But now we want to look solemnly at the Word, God's wonderful Word, and we are praying that God in some way will open our eyes tonight.
Yanong go mogote fela ke eletsa gore lo tla itshoka ka bopelotelele fela jaaka lo ka kgonang ka gone metsotso e le mmalwa fela, mme ke tla leka go itlhaganela fela. Yanong re batla go leba ka masisi mo lefokong, lefoko la Modimo le le gakgamatsang, mme re arapela gore Modimo ka tsela nngwe o tla bula matlho a rona bosigong jono.
If Easter is just the celebration of a historical event, and that alone, then we have a little reason to doubt. We have a little reason to question, because it would be left upon the solemn thought of just taking the Word.
Fa Paseka e le fela mokete wa tiragalo ya ditso, mme e le seo se le nosi fong re na le lebaka le lennye la go belaela, re na le lebaka le lennye la go botsa ka gore go tla bo go tlogeletswe kakanyo e e masisi ya go tsaya fela lefoko.
And if Christ hadn't made the promises that he did, then we also just wouldn't have the evidence that we got.
Amen.
Me fa Kresete ane a sa dira ditsholofetso tse a di dirileng foo re ne re tla dira gape re se nne fela le bosupi jo re nang najo.
But our blessed Lord said, while he was here on earth, a little while and the world will see me no more. Now that word world there comes from the world order, the peoples of the earth.
fela morena wa rona yo se go fetseng ne are fa ane a santsane a le fano mo lefatseng mora go ga se bakanyana me lefatse le ka se tholele mpona ya no le fukile o lefatse fo le tswa mo go tolamiso ya lefatse batho ba lefatse.
The world will see me no more, yet ye shall see me, for I will be with you, even in you, to the end of the world.
Le fatse le tla se tlhole le mpona, le fa go ntse yalo lo tla mpona, gonne ke tla bo ke na le lone le e leng mo go lone go ya kwa bokhutlong jwa lefatse.
Now, those words are just as true as any of the other words that we have spoken through this week out of the Bible. Just as true as any other words in the Bible. A little while and the world will see me no more. They'll never have their eyes open.
Yanong mafoko a o ke fela a leng a bo ammaruri ya ka mafoko ape mangwe a re a buileng go ralala beke e go tswa mo Bibleng. A le fela a bo ammaruri ya ka mafoko ape a mangwe mo Bibleng. Morago ga se bakanyana mme lefatshe le ka se tlhole le mpona ba ka se ka ba bulwa matlho.
There's people that's born in the world not by the will of God but by their own selfish choice would not believe him if he was standing right here talking to you tonight.
Go na le batho ba ba tsetsweng mo lefatsheng e seng ka thato ya Modimo fela ka maikgethelo a bona a bopelotshetlha ba ba se takeng ba mo dumela fa a ne a eme gone fa a bua le lone bosigong jono.
It's sad to say, but the Bible said that they were born in this world to this condemnation. Jude, and about the third verse.
Go utlwisa botlhoko go bua fela Bible ne ya bua gore ba ne ba tsalwa mo lefatsheng le ba tsalelwa kothao e Juda mme go ka nna temana ya botri.
Now, but to you tonight, who comes out and stands around in the room and packs together in a little hot building like this, you never come just to be seen. You come for some purpose.
Yanong fela mo go lona bosigong jono ba batlang golo fano mme ba ema go dikologa ka moreng e mme lo kitlagana ga mmogo mo kagong e nnye e mokgoto e e tshwanang le e ga lo akalatla fela gore lo bonwe lo tletse boikaelelo bongwe.
And to my opinion, you come with the sincerity of your heart for a closer walk with God. Amen. To leave away from here tonight a better person than you was when you come in.
Me go ya ka mogopolo wa me lutile ka bopelo pepa jwa pelo ya lona lotela motsamao o gaofi bogolo le Modimo go tlogela khakala le fano busugo jo o le motho yo botoka go feta fa o ne o tsena.
That's what I prayed as I entered the door tonight. Lord, make me a better person when I come out tonight than I am as I go in.
Mo ke se ke neng ke se rapela fa ke ne ke tsena ka mojako bosigong jono. Mo rena ntire motho yo botoka fa ke tswa bosigong jono go feta ka fa ke leng ka gone fa ke tsena.
Now, when he, before his going away, he made these kind of statements. He said, he that believeth on me, St. John 14, chapter 7th verse.
Yanong fa ena pele ga go tsamaya ga gagwe o ne a dira mehuta e ya dipolelo o ne a re yo o dumelang mo go nna moitshepi Johane kgaolo ya bo 14 temana ya bo 7.
He that believeth on me, the works that I do shall he do also. More than this shall he do, for I go to my Father. I'll go and come again.
Yo o dumela mo go nna ditiro tse ke di dirang le ene o tla di dira tse dintsi mo go tse o tla di dira gonne ke ya kwa go rre ke aya mme ke bua gape.
Now we'll find the works that he did. The works that he did not claim to be a great person. He was just a humble man. He didn't speak with any high vocabulary. He just spoke as an ordinary man.
Yanong re tla fitela ditiro tse a di dirileng didiro tsa di dirileng ga a ka a ipolela gore ke motho yo o motona. E ne e le fela monna yo o ingotileng ga a ka a bua a dirisa tlhaloso mafoko e e kwa godimo. O ne a bua fela yaka monna yo o tlwaelegileng.
He lived among the poor. The foxes had dens and the birds had nests, but he didn't have a place to lay his head. He had one garment that was given to him. It was wove throughout without a seam in it.
O ne a tshela mogare ga bahumanegi. Bopokoje ba ne ba na le dikuti le dinonyane di ne di na le dintlaga. Fela o ne a sena lefelo la go robatsa tlhogo ya gagwe. O ne a na le seaparo se le sengwe se a neng a se neilwe, se ne se logilwe gotlhelele, se se na moroko mo go sone.
That's why they gambled for it. Why was that? Because the prophecy of the Old Testament had to be fulfilled.
Amen.
They parted my garments, cast lot for my vesture.
Leo ke lebaka le ba neng ba se tlhamela tengwa goreng seo se ne sa diragala ka gore seporofeto sa kgolagano e kgolokgolo se ne se tshwanetse se diragadiwe. Ba kgaoganye diaparo tsa me, kobo ya me ba e tlhamela tengwa.
So they could not split it by the seam, they had to gamble for it. And that was to fulfill the prophecy of the Old Testament.
Jalo he, ba ne ba sa kgone go se thantholola ka moroko, ba ne ba tshwanela go se tlhamela tengwa. Mme seo e ne e le go diragatsa seporofeto sa kgolagano e kgologolo.
But we'll notice in just a few moments, what did he do? And I believe tonight it's the hunger of every one of our hearts. From the least until the oldest, tonight to see Jesus Christ. It's my heart's desire.
Fela re tla lemoga mo metsotsong e le mmalwa fela o ne a dira eng. Mme ke a dumela bosigong jono gore ke tlala ya nngwe le nngwe ya dipelo tsa rona go tloga mo go yo mmotlana go ya kwa go yo o godileng bogolo bosigong jono. Go bona Jesu ke rera sete ke keletso ya pelo ya me.
And why is it if we claim by the scriptures, the radio's blasted today, the television put on programs, dramas were set, that he is not here, but he has risen.
Me goreng go le yalo, fa re ipolela ka dikwalo, diruma mawadi a go phatlhalatsa gompieno, dithelebišene di tsenya dithulaganyong, metshameko e buile, ya re ga a yo fano, fela o tsogile.
Well then, if he has risen, the Bible said in Hebrews 13:8, he's the same yesterday, today, and forever.
Amen.
Now, here's where it is, folks. That's either the truth or it isn't the truth.
Sente fo fa atso khile Bible ne yare mo go ba Hebrews 13:8 o tswana ma bane gompieno le ka bo safeleng. Yanong fa ke fa eleng gore ba gaetso mo ke a kana bo amaruri kgotsa ga se bo amaruri.
That's, if that isn't the truth, then the Bible is false. And then the words are false. And then we're lost. And there's no resurrection of the dead. And we are just making believe. But if it is truth, then it's got to vindicate itself.
Gore fa mo e se bo amaruri go raya gore Bible e a aka me fo mafoko ke amaka me fo rona ri timetse me ga gona tsogo epe ya baswi me rona fela ri ketisa bodumedi fela fa e le bo amaruri go raya gore bo tshwanetse bo ithurifatse.
If you say this water is wet, I never seen water before, you pour it on me and it's not wet, then your words are untrue. But if you pour it on me and it is wet, then your words is true.
Fa ore metsi a akolobile, ga ke ise ke bone metsi pele. O a tsela mo go nna me ga a kolobetse, gore a gore a gago, mafoko a gago ga se nnete. Fela fa o a tsela mo go nna me a kolobetsa, gore a gore mafoko a gago a bo a maruri.
If Christ is the same yesterday, today, and forever, then the Bible's true. If he isn't the same yesterday, today, and forever, then it isn't true. If the words of God isn't true, then Christ isn't true. Then if the words of God isn't true, God isn't true.
Ba gerasete a tsana ma ba ne khumpieno le ka bo saeng kai. Go raya gore Bible e bo amaru. fa a sa tshwane maabane gompieno le ka bosaeng kae, go raya gore yone ga e boammaaruri. Fa mafoko a Modimo a se boammaaruri, go raya gore Keresete ga a boammaaruri. Foo fa mafoko a Modimo a se boammaaruri, Modimo ga a boammaaruri.
But then if the word of God is true, then the Bible's true, God's true, Christ is true, and we should be true to the cause.
Amen.
Correct.
Fela kantayo falfuku la mudimu lilibu amaruri. Fo babili ibu amaruri. Mudimu ubu amaruri. Kerasi te ubu amaruri. Mir tsanezi rinneng bu amaruri motirong. Kikone.
Now, when he was on earth, he did not claim to be any great healer. How many knows the Son of God never claimed to be a healer?
Amen.
Exactly right.
Yanong fane ale mo le fatseng ga ka a ipulela gore ene ile mo fodisi ope yo motona. Ke ba le kae ba ba itseng gore morwa Modimo ga a ise a ipulele gore ena ke mo fodisi. Go ntse yalo tota tota.
He said, I can do nothing in myself but what I see the Father doing. It's not me that doeth the works, he said. It's the Father that dwelleth in me, he doeth the works.
One are ga ke kone go dira sepe ka bonna. Fa e se se ke bonang rara a se dira, ga se nna ke dirang ditiro. One are ke rara yo o nnang mo go nna, o dira ditiro.
What kind of works did he do? We find in the Bible where a fellow by the name of Philip got saved. And he went over and found a friend, Nathaniel. Way back, 30 miles around the mountain. He brought him back to Jesus.
Ke mofuta ofeng wa ditiro tse a di dirileng? Re fitlhela mo Baebeleng kwa mokgoma ka leina la Filipo a neng a bolokesega, mme o ne a ya ka kwa mme a fitlhela tsala Nathaniele kgakala kwa morago dimaele di le 30 go dikologa thaba. O ne a mmusetsa kwa go Jesu.
And when he found him, he was under a tree praying. And he said, come see who we found, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. He said, could there be any good thing come out of Nazareth? He said, come and see.
Me fa mo fitela o ne a le fatla se ga se tla arape me o ne re tla ya o bona gore ke mang yo re mo fitetseng Jesu wa Nazareth mo rwa Josepha o ne re a gona le sepese se molemo se se ka tswang mo Nazareth o ne re tla ya o bone.
That's the best evidence I know. Don't take somebody else's word for it. Come see for yourself. Say, come and see.
Mo ke busupi jo botoka bogolo jo ke bo itseng. O setse le fokola motho ope o se le ka ga gone. Tla ya o iponele. Ne a re, tla ya mme o bone.
And when he come, Jesus was standing in the line, perhaps praying for the people. And when Philip come up with Nathaniel, Jesus said, behold an Israelite in whom there's no guile. He said, when did you know me, Rabbi? It astonished him. Whence knowest thou me?
Me fa ne ata Jesu ne a emi mo moleng. Gongwe a rapelela batho. Me fa Filipo a ne a goroga le Nathanaele. Jesu ne a re, bona mo Israele yo mo go ena go senang boferefere bope. O ne a re, Rabbi o nkitsile leng. Go ne ga mo makatsa, wena o nkitsile leng.
He said, before Philip calls you when you were under the tree, I saw you.
Amen.
30 miles away through a mountain, yet I saw you.
O ne a re pele ga Filipo a go bitsa fa o ne o le fatla se ga se tlare ke go bone. Di maile di le 30 ka kala go ralala thaba le fa go le yalo ke go bone.
Amen.
That showed who he was. He was the omnipresent God.
Amen.
Not just a prophet, but God himself manifested in the flesh. That's the reason he can lay it, his life down and take it up again.
Amen.
Mo khone ga supegetsa gore ene ile mang ene ile modimo mo gotle gotle e se mo profiti fela fela modimo ka bo yena a bona ditswe mo nameng le o ke le baka aneng a khona go baya botshelo jwa gagwe fa fatse a botse gape.
A little woman come out to draw some water one day. And he spoke to her. He said, woman, bring me a drink. She said, it's not customary for you Jews to ask us Samaritans such. We have no dealings with each other.
Musadi yo munyene atla go gametsi letsatsi lengwe me one a bua nae me ar msadi ntlisetse metsi msadi ne are ga se temalo mo go lene ba juta gore lo kope rona ba samaria sa se jana ga rena diperekisano ga mmogo.
He said, but if you knew who you were talking to, you'd ask me for a drink. I bring you water you don't come here to draw. And she said, the well is deep, sir. You have nothing to draw with, and where could you get this water?
One are fela fa one o itse gore ke mang yo o bua naye o ne o tla nkopa metsi ke ne ke tla go tlisetsa metsi a o sa teng fano go aga mme mosadi ne a re sediba se boteng rra ga ona sepe go ga ka sone mme ke kae kwa o ka gang metsi a.
What was he doing? Contacting her spirit. And when he found what her trouble was that she was living in adultery. She had five husbands and was living with her sixth one.
One adira ing a fitelela mowa wa gagwe me fa itse tse se botata jwa gagwe boneng bo le sone botata jwa gagwe ene ile gore one a tshela mo bo akeng one ana le banna ba le batano me one a tshela le wa gagwe wa borataro.
And Jesus said to her, go get your husband and come here. And she said, I don't have any husband. He said, no, you had five, and the one that you're now living with is not yours. So you said, well.
Me Jesu ne amraya ar tsamaya o tsaya monna wa gago me o tle fano me mosadi ne are ga kena monna ope o ne are nyaya o nile le bale batano me yo o nna naye ya no ga se wa gago jalo he o buile sentle.
Look now, the Jew, when Jesus performed that miracle to him, that real staunch Jew, real true Jew, said, thou art the Son of God, the King of Israel. He knew that them signs were supposed to accompany the Messiah.
Leba janu mujuta fa Jesu ane adira khatsa motlolo o mogo ena mujuta yo yo ditaming ka manedi mujuta wa matota wa nedi nar wena o morwa modimo khosi ya Israele ona a itse gore ditshupo tseo di ne di tshwanetse gore di pate Messiah.
And now here's a Samaritan. When that miracle was done on her, she said, sir, I perceive that you are a prophet. We know that when the Messiah cometh, he'll tell us these things. But who are you?
Me janong fano ke mo Samaria fa motlolo o ne o diriwa mo go ena o ne a rra ke le mo ka gore o mo profeti ra itse gore fa Mesia ata o tla re bolelela dilo tse fela wena o mang.
He said, I'm he that speaks to you. She left her water pot and run into the city and said, come see a man who told me the things that I've done. Isn't this the very Messiah?
Amen. Amen.
Certainly.
Una are kinna ena yo buan liwena. Una atukala nkoya kakoya meti mi atabukala kago mutim hulu mi nar tayang lu bone muna yom pulele tendi lo tegidi dirileng ayoka se ene Messiah kutumami.
On through the scriptures we could take it. How that he did the things that the Father showed him. The Bible said over St. John, when they questioned him about why he didn't heal all those crippled people.
Go tswelela go ralala dikwalo re kgona go go tsaya ka fa e leng gore o dirile dilo tse rara a mo di supegeditseng Bible ena ya re ka kwa mo go moitsepi Johane fa ba ne ba mmotsolotsa ka ga gore goreng a ne a sa fodise batho bote bao ba ba golafetseng.
And he said, verily, verily, I say unto you, St. John 5:19. Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing in Himself, but what He sees the Father doing, that doeth the Son likewise.
Me une are ammaruri ammaruri kulu raya kiri. Muitsepi Johane 5:19. Ammaruri ammaruri kulu raya kiri. Muraka akone hudira sepe kabu ene. Fela se abonang rara asidira. Se umura usidira yalo.
Now, if Christ has risen from the dead and is among us today, and promised that the same things that He did that we do also, that's either the truth or it isn't the truth. The Bible said he's the same yesterday, today, and forever.
Yanong fa kereseta a tsogile mo baswing me a le mogare ga rona gompieno me a solofeditse gore dilo tse di tshwanang tse a di dirileng gore re tla di dira le rone mo ke akana boammaaruri kgotsa ga se boammaaruri baebele e ne ya re o tshwana mabane gompieno le ka bosaeng kae.
And friends, I'm just happy to know today that I truly, with all that is within me, believe that Jesus Christ is the Son of God. He was conceived and born the immaculate birth.
Me di tsala na ke itumeletse fela go itse gompieno gore na ka nnete ka gote mo go leng mo go nna ke itumela gore Jesu Kriste ke morwa wa Modimo o ne a ithwalwa mme a tsalwa ka tsalo e e phepa.
He suffered under Pontius Pilate, crucified, died, buried, rose again the third day, and ascended into heaven.
Amen.
And sitting at the right hand of His Majesty. And the Holy Spirit is here carrying on the same work that He did when He was here on earth.
Amen.
What a beautiful thought.
O bogile fa tlase ga Pontius Pilato a bapolwa a swa a fitlhwa a tsoga gape ka letsatsi la boraro mme a tlhatlogela ka ko legodimong mme o ntse mo seatleng se segolo sa ena motlotlegi mme mowa o boitshepo o fano o tswelela pele ka tiro e e tshwanang e a e dirileng fa a ne a le fano mo lefatsheng a kakanyo e ntle.
What a beautiful morning, the first resurrection morning, the first Easter that had ever dawned on the earth.
Amoso omonte, moso wanta watsogo, basaka yanta ele kamta ubi indenya taba molefatsing.
Do you realize that this Easter that we're celebrating of His resurrection is only pointing to a great Easter that's a coming, the hour that He comes from the heavens?
Alo le moga gore paseka e re e ketekang ya tsogo ya gagwe e supa fela kwa pasekeng e kgolo e tlang ura e atlang a tswa kwa magodimong.
And all that are dead in Christ shall rise and go with Him.
Thank God.
We are only looking forward to that great Easter coming.
Me bote baba suleng ba le mo go kreste ba ta tsoga me ba tsamayena ye rona re solo feletse fela pasaka eo e tona e tlang.
And today, how beautiful it is, what a consolation, what a proof we have, when the Bible declares it, when His omnipresence declares it, when His healing power declares it, when His great Spirit declares it.
Me gompieno ka fa go leng gontle ka gone a khomotso a thurifatso e re nang nayo fa Bible e go itsise fa go nna mogotle kgotle ga gagwe go go itsise fa thata ya gagwe ya go fodisa e go itsise fa mowa wa gagwe o mogolo o go itsise.
When everything in nature declares it, His church declares it, my heart declares it, every born again man's heart declares it, that Jesus Christ is the Son of God and will come again. And He's the same now, yesterday, today, and forever. Now notice.
Fa sengwe le sengwe mo tlhologong se go itsise, kereke ya gagwe e a go itsise, pelo ya me e a go itsise, pelo ya motho mongwe le mongwe yo o tsetsweng sešwa e a go itsise, gore Jesu Kriste ke morwa wa Modimo, mme o tlatla gape, mme o tshwana yanong maabane gompieno le ka bosaeng kae, yanong le mogang.
It was on this beautiful Easter morning, there'd been a lot of rumor talk. Some women had come back from the grave and said they saw a vision of angels.
Ine ile mo mosong ono o montle wa paseka gone go ntse go na le magatwe a le mantsi polelo basadi bangwe ba ne ba buile kwa le biteng me ba ne ba re ba bone pona tshegelo ya ba engele.
And they supposed it to be a gardener, Mary the mother, for she heard a voice speak behind her and said, "Who do you seek?"
Me ba ne ba gopola gore ene ile molimi wa tshimo Maria mma gonne o ne a ukwa lentswe le bua kwa morago ga gagwe me ne la re ke mang yo mmatang.
And when he turned, she turned and said, They've taken away my Lord. I don't know where they have laid him. If you know, tell me where he's at, and I'll go get him. He turned and said, Mary. And she looked at him, and she said, Rabboni, which means master.
Me fa aretologa o ne aretologa me are ba tsamai sitse morana wa me ga ke itse kwa ba mo roba ditseng gona fa o itse mpulelele kwa a leng gona me ke tla ya go motsaya o ne aretologa me are Maria me o ne a mo leba me ne are Rabboni mo go raya gore moruti.
He said, don't touch me, for I have not yet ascended, but I will ascend to your Father and to my Father, to my God and to your God, but go tell my disciples, I'll meet him in Galilee.
Une ari, o se ka wa nkoma, gonne ga ke se ke tlatloge, fela ke tla tlatlogela kwa go rrago le kwa go rre, kwa go modimo wa me le kwa go modimo wa gago. Fela tsamaya o bolelele barutwana ba me, ke tla ba kgatlhantsha ko Galilea.
How that seemed to be an idle tale of this man that they seen embalmed and died, buried, and this is the fourth day or the third day since he was dead.
Kafa seo ineng ikitiki tamane ka kone yakaha munna yo yoneng bamone atasi to di chemicali tsaku omisa basu me asule afitil me lena in elilatati la bone kotalatati la boraro isale ane asule.
Peter got discouraged and wanted to go fishing. Two of them said, one by the name of Cleopas said, we'll just go back home to Jerusalem.
Peterone anyama marapo me abata go ya go tswara ditlapi ba le babedi ba bone ba ne ba re mongwe ka lina la Kelaopa ne are re tla ipoela morago fela kwa gae kwa Jerusalema.
And on their road walking along that morning, when Peter got his fishing line and took off fishing, these two were on the road sad.
Me mo tseleng ya bona ba tsamaya go tswelela pele mosong oo. Fa Petero a ne a tsere mogala wa gagwe wa go tshwara ditlapi mme a tsamaile go tshwara ditlapi, ba babedi ba ba mo tseleng ya bona ba hutsafetse.
And as he went along the road saying, well, I guess life is not worth living. Oh, how we believed that he was the Messiah. How could that man who raised the dead ever stand and let that high priest make fun of him?
Me yaka bane ba tswelela mo tseleng ba re sentle ke a fopoletsa gore botshelo ga bona boleng jwa go tsidiwa ao ka fa re neng le dumela gore e ne e le Mesia, monna yo a ka dira seo yang, yo neng a tsosa baswi gore le ka motlha ope a eme mme a letlelele moperesiti yo mogolo yoo a dire motlae ka ga ena.
How could that man who could see vision after vision ever let a Roman soldier put a rag around his face and hit him on the head and said, if thou be a prophet, tell us who hit him? How could he scream for mercy on the cross, seeing that he could even raise up the dead? Oh, it was a discouraging moment.
Yo neng a kona go bona pono morago ga pono le ka motla ope a letlelele le sole la moroma le fape tlhogo ya gagwe ka sekatana mme le moitemo tlhogong mme le gore fa o le moporofeti re bolelele gore ke mang yo go iteileng a ka goeleletsa boutlwelobotlhoko yang mo sefapanong ka e le gore o ne a kgona le e leng go tsosa baswi ao e ne e le motsotso o o nyamisang marapo.
And those discouraging times comes to every believer to test you and to try you.
Amen.
And to see if you really do believe. Every son that cometh to God must first be tested, child trained.
Medi nako tseo tse di nyemisang marapo di ata kwa modumeding mongwe le mongwe go go leka le go go leka le go bona fa o dumela ka mmatota. Morwa mongwe le mongwe yo o tlang ko go modimo o tshwanetse gore a lekwe pele a katisiwe yaka ngwana.
There will be some of you here tonight, no doubt, we'll go through that same testing. If we should call a prayer line, I have no idea who's got prayer cards. No one else knows. They were just all shuffled up together and handed to you. I'll call from somewhere, wherever's on my mind at the time.
Go tla nna le bangwe ba lona fano bosigong jono ga gona pelaelo epe ba ba tla ralalang teko e tshwanang eo fa re tshwanetse go bitsa mola wa thapelo ga ke na kakanyo ya gore ke mang yo o nang le dikarata tsa thapelo ga go ope o sele yo o itseng tsone di ne di ka ba kantswe kgotelela fela ga mmogo mme la di abelwa ke tla bitsa go tswa golo gongwe le fa e le kae mo go leng gone mo mogopolong wa me ka nako eo.
We can't stand but a few at a time, a couple of dozen, maybe a pass over the prayer line. All will want to come. You may think that he's passed you by, but he hasn't. He's just testing you.
Amen.
Just seeing if you really will believe him. The vision doesn't heal. The vision only vindicates his presence.
Amen.
Re ka se kgone go ema fa e se ba le mokawana ka nakwana ba le masome a le mmalwa gongwe ba tla feta mo moleng wa thapelo botlhe ba batla kgotla o ka nna wa akanya gore ena o go fetile fela ena ga a dira o go leka fela a batla fela go bona fa o tla mo dumela ka mannete bona tshegelo ga e fodise bona tshegelo e rurifatsa fela boleng teng jwa gagwe.
I was just sitting here looking just now across the audience. Now I see a friend of mine, a Mrs. Cox from down in Kentucky. Had a big cancer on her face a few weeks ago, done eat plum out around her eye. She was dying.
Ke ne ke dutse fela fano ke lebile yanong go kgabaganya baretsi mme ke bona tsa tsala ya me mme Cox go tswa kwa tlase ko Kentucky ne a na le kankere kgolo mo sefatlhegong sa gagwe dibeke di le mmalwa tse di fetileng e setse e jele gotlhe go dukologa leitlho la gagwe o ne a swa.
Mrs. Woods, my good friend, called me on the phone and was crying, said, I believe it's going to eat mother's eye out in a few days. The doctor got the tampering with it with some kind of stuff and scattered it. It was in a terrible fix.
Mme Hood, tsala ya me e e molemo, ne a teletsa mo mogaleng mme o ne a lela a re ke dumela gore e ile go ja leitlho la ga mma gore le tswe mo malatsing a le mmalwa. Ngaka e ne ya sokasokana le lone ka dilwana tsa mohuta mongwe mme a e tlatsa-tlatsa. E ne e le mo seemong se se boitshegang.
Went in and offered a simple little prayer with an anchored faith that it would happen. And here she sits here tonight, perfectly normal and well. Not even a spot of it left. It's all healed up on her face, sitting right here in front of us.
Ne ka tsena ka bo ke rapela thapelo nyana e motlhofo ka tumelo e itshetletseng gore go tla diragala mme ena ke yo o dutse fano bosigong jono a le mo botsogong jo bo itekanetseng ebile a siame go se le e leng lerothodi la yone le le setseng yone e fodile yotlhe mo sefatlhegong sa gagwe o ntse gone fano mo pele ga rona.
Others around with the same thing. Why? It's because Jesus Christ raised from the dead and he lives.
Amen.
Ba bangwe mo tikologong ka selo se se tshwanang goreng ke ka gore Jesu Kriste o tsogile mo baswing mme o a tshela.
The same one that could touch a leper and said, I will be thou clean, can touch a cancer and say, I will be thy clean. If he is the same yesterday, today, and forever.
Ena yo tsana yo ne nga kona go ama mo lepero me are ke arata wena papa fala o kana go ama kankere me are ke arata wena papa fala fali yo tsana mabane gompieno le ka bosaeng kae.
As Cleophas and them walked along discouraged, they were kind of one of those sad mornings, seeming like everything going wrong.
Me jaka kele upa le bone bane ba tsama ba tswelela mo tsuleng ba nyemile marapo bane ba le ka huta mongwe mo mongwe wa meso eo e hutsa fatsang go lebega ikete sengwe le sengwe sene se diragala ka poso go.
And all of a sudden someone stepped out or become behind them, walked up and caught up with them. And little did they know that that was the Lord Jesus. He was alive, and many people that loved him didn't know it.
Me ka tshoganetso mongwe ne a gatela golofo yakane atla fa mrago ga bone a itaganela me a goroga kwa go bone me bane ba itse go le gonnye gore yo ene e le morena Jesu o ne a tshela me batho ba le bantsi ba ba neng ba mo rata ba ne ba sa itse.
And that's the same as it is today. There's many people today that love the Lord and don't realize. You could tell them about it, and yet they can't recognize that He's alive forevermore tonight.
Mimo hutwana li yaka hunti humpienu. Huna le matu bale banti humpienu mamaratam murena. Mi basa le mohi. Okaba bulala la kaka kone. Mil fakuli yalo habakone hu le moha hur utsilela ruri busun jonu.
That He's here in this church tonight, that He's in the midst of us and
Amen.
Will be till He comes in a visible
Amen.
Corporal body. I'll never leave thee nor forsake
Amen.
Thee.
Hore o fano mo kerekeng eno busugung jono, hore o teng mo gare ga rona, mme o tla nna gone go fitlhela a tla ka mmele o o bonagalang, mmele o re kgonang go o koma, ga nkitla ke lo tlhokomologa le gone ga nkitla ke lo latlha.
And as they went along and began to talk along the road, Jesus, I want you to notice, the first thing Jesus did went right straight to the Scripture. He said, oh, foolish of heart, is it hard for you to believe what the prophet said? For he had just asked them, why are you so sad?
Me ya ka ba ne ba tswelela ba tsama mo tseleng me ba simolola go bua ba tswelela mo tseleng Jesu ke batalo le moge gore selo santla se Jesu a se dirileng na ya ka tamalo gone kwa lokwalong o ne re ao ba senang tlhaloganyo ke lona a go bokete gore lo dumele se ba porofiti ba se buileng gonne o ne a fetsa go ba botsa gore lo hutsafetse yana.
And they said, are you but a stranger? Don't you know that Jesus of Nazareth, who we thought to be the Messiah, the deliverer of Israel? Don't you know that this is even the third day since He was crucified and He was a mighty man in the Word?
Me bane bari awena umuempela akau iti kuri Jesu wa Nazareta yori nendre akanya kubo ili Messiah mukolodi wa Israel akau iti kuri le ibile kile tati la buraru isale abapotwi ina ili muna yomata kalifuku.
He was a mighty prophet because of many miracles and things God did by him.
Ina ile mboro fiti yo mata ka gore ke metlolo ile mentsi le dilo tsa modimo a di dirileng ka ene.
And this is the third day, and now they killed him and buried him, and he was in the grave, and some women come to us and told us that he had risen from the dead, and we know it was just a foolish tale, so we're on our road back.
Me le ke letsatsi la boraro me ya nong ba mmolaile ba ba mo fita ibile o ne a le mo lebitleng me basadi bangwe ba ne ba tla mo go rona ba bo ba re bolelela gore o tsogile mo baswing me re ne re itse gore e ne e le fela tamane e e bomata jalo here mo tseleng ya rona ya go boela morago.
Then when he began to open up the Word, oh, I love God's eternal Word. He began to go to the Scriptures, beginning with Moses. He never left anything uncovered. He went straight to the Word.
Fonke fa simolotseng go bula lefoko ao ke rata lefoko la modimo la bosa kutling o ne a simolola go ralala dikwalo go simolola ka moshe ga a ka a tlogela sepese sa senola o ne a ya ka tamalo kwa lefokong.
Any God sent man, I don't care who he is, he'll stay with God's Word. If he doesn't, he's not a true servant of God.
Muna upe yo rumileng ke modimo ga ke khatale yo leng ene o ta komarela lefoko la modimo fa sa diri ga se mothanka wa nnete wa modimo.
He went right to the Word, and he showed by the Word that Christ was to die, raise again, and enter into His glory. Now, oh, how they must have talked. I'd like to have that little few hours talk with him, wouldn't you?
Praise
along the road.
o ne a ya ka thamaloko lefokong mme o ne a supegetsa ka lefoko gore keresete ne a tshwanetse gore a swe a tsoge gape a bo a tsena mo kgalalelong ya gagwe yaanong ao ka fa ba tshwanetseng ba bo ba ne ba buile ka gone ke tla ratang ka bo ke ne ke nnile le diura di le mmala tseo tsa go bua naye a wena o ka se batle go dira go buisana mmogo mo tseleng.
You say, well, Brother Branham, I sure would. Wish I could. Well, we can have it right now. That's him talking to you in your heart.
Amen.
You just don't recognize it.
Wari sentle mo kaolongwe Branham na go tlhomame ke ne ke tla dira ke eletsa nka bo ke dirile sentle re ka nna ra nna le gone gone yaanong mo ke ene a bua le wena mo pelong ya gago wena fela a go go lemoge.
Now notice, as he drew near the city, evening was coming, he made out like he was going to go on by. He might do that to you too. He might make you think that he's going to go on by, but he won't. He won't go by. He just wants you to invite him.
Yanong le mogafa a ne a atamela motsemogolo maitsiboa a ne a ta o ne a dira ekete o ne a ile go tswelela pele a fete a ka nna a dira seo mo go wena le wena a ka nna a go dira gore o akanye gore o ile go tswelela pele a feta fela ena ga a na go dira a ka se ka a feta o batla fela gore o mo laletse.
And they said to him, oh, the day is far spent. Now don't go on, but please come in and abide with us. You just give him that kind of an invitation.
Amen.
Find out what will take place.
Yeah.
Me ba ne ba mo raya ba re ao letsatsi le ngwetagile thata yaanong o se fetele pele fela tswetswe tsena mme o lale le rona wena o mo neye fela mohuta o wa taletso o bone se se tla diragalang.
Said the day is far spent now. You come and abide with us. It's towards the evening. Then he turned and went in at the little restaurant, the little inn.
Nebari, letsatsi le ngotlegile thata yaanong wena tsena mme o lale le rona go batlile e le maitsiboa fa o ne a retologa mme a tsena kwa marekisetsong a mannye a dijo le dino ntlo e nnye ya baeti.
And Europe, they still have it. You eat and sleep and everything's all paid for in one bill, your hotel.
Ko Europa ba santsene ba na le yone o a ja mme o robale mme sengwe le sengwe se dueletswe sotlhe mo sekolotong se le sengwe hotele ya gago.
And when he got inside with them, here's the beautiful part, all that day while they talked with him, he never said one thing, yet they had walked with him and talked with him before, but they did not recognize it.
Mme fa a ne a tsene mo teng le bone karolo e ntle ke ena letsatsi lotlhe leo fa mane ba santsane ba bua naye ga a ka bua selo se le sengwe le fa go ntse jalo ba ne ba tsamaile naye mme ba buile naye pele fela ba ne ba sa go lemoge.
Who kept you from having an accident the other day? Who let that baby get well? Who paid that grocery bill for you? It was him, but you just don't recognize it.
Ke mang yo neng a go sireletsa mo kotseng ele maloba? Ke mang yo neng a dira ngwanyana yo a siame? Ke mang yo o go dueletseng sekoloto seo sa dilwana tse di rekisiwang mo lebentleleng? E ne e le ena, fela wena ga o go lemoge fela.
Who is it give you help to come out to the church tonight? It's him, but you don't recognize it.
Amen.
Oh, if we could only do as them, just bid him to come in.
Ke mang yo go neileng botsogo gore o tle fa kerekeng bosigong jono? Ke ena fela wena ga o go lemoge. A o fa re ka kgona fela go dira yaka bone, re mo laletse fela gore a tsene.
And when he come in, got inside, shut the doors, then he done something. No other man could do it that way. He was the only one that could do it, for they had been with him before his crucifixion.
Me irile ane atene atene motemba tsotsi mi jago fo una adira singwe se go sena motho o pe o sele yo o ka se dirang ka tsela eo ina ile ena le esi yo neng aka go dira go ne bana mana le ena pele ga papulo ya gagwe.
And he took that bread And just the way he did it, that was his own way of doing it. And their eyes come open, and they knew that could only be him.
Amen.
He didn't tarry with them very long. He vanished out of their sight, just in a moment.
Une a tsaya sengwe seo me fela tsela e a se dirileng ka kgone eo e ne e le tsela e e leng ya gagwe ya go go dira mme matlho a bona a ne a bulega mme ba ne ba itse gore moo go ne go ka nna ene fela ga a ka a nna le bone lobaka lo loleele thata o ne a nyamela mo matlhong a bone ka motsotso fela.
And on their road they went back just as hard as they could go, light-footed, just as shouting the victory to tell them that the Lord has raised indeed.
Amen.
Mme mo tseleng ya bone ba ne ba boa fela ka tlhoafalo yaka ba ne ba ka kgona go tsamaya ka teng ba le bofefo ba thela fela lošhalaba la koma go ba bolelela gore morena o tsogile ka ammaaruri.
They didn't go back to argue their religion. They didn't go back to fuss about it, but they just knew he had raised from the dead.
Ga ba ka ba boela morago gore ba ngangisane ka bodumedi jwa bone ga ba ka ba boa gore ba tlatlaruane ka ga kgona fela ba ne ba itse fela gore o ne a tsogile mo baswing.
Now friends, if Jesus Christ, the living Son of God, after 1900 years ago, if the Bible is true, he said, I am alive forevermore. He's just as alive here in this building tonight as he was the day of his resurrection. He's just in a body.
Yanong tsala fa Jesu ke resete mo royo tselangwa modimo morago ga dingwa ga di le makgolo a le somele boroba bongwe tsa difitileng fa Bible e le amma ruri o ne a re ke tshelela ruri ena ke fela yo tselang fano mo kago eno busugung jono yaka ane antse ka kgone ko letsatsing la tsogo ya gagwe ena fela o mo mmeleng.
Some of them are gathered together and he come right through the walls, appeared right into the midst of them and said, here, feel me. Look at my scars and my hands. Does a spirit have flesh and bones like I got?
Bangwe ba bone ba ne ba buthegile ga mmogo mme o ne a tla gone go ralala dipota a bonala gone mo teng a feta mo gare ga bona a re fano nkameng le bang dipadi tsa me mo diateng tsa me a mowa o na le nama le marapo ya ka ke nanatso.
He said, give me something to eat. And they give him fish and bread, and he stood there and eat it before him. Says, the spirit doesn't eat like you see me eating.
Amen.
Une ari neyeng singwe sa go jewa. Me ba ne ba mo naya tlhapi le sengwe. Me o ne a ema fo me a khoja mo pele ga bone. A bo ari mowa ga o je jaaka lo mpona ke ja.
What is he? He's that great living Jehovah God.
Amen.
That's in our midst tonight. He's in the midst of wherever two or three are gathered. I'll be in their midst.
And now, ke ing, ke Jehovah, mudimu yo yo mudona yo telang yo ling mo kare karuna buzugun jono o mo kare khalifa ilikai kwa bale babedi kota bale bararuba putekhileng kone kitabo ke li mo kare khabone.
And now here's what I think. If Christ will come to this audience of people while you're sweating, waiting, and will prove on this Easter that he is alive and standing in this building tonight.
Me janong se ke se akanyang ke se fa kresete a tata mo mathong ba ba redi tsemba fa lo santse ne le huhulela lo letile me a ta netefatsa mo pasakeng e gore o a tshela me o eme teng mo kagong e bosugong jono.
Then you've got a right to ask him for anything that he died for and believe that you will receive it.
Amen.
Do you believe that to be the truth?
Amen.
Certainly it is.
Fong o na le tshwanelo ya go mo kopa sengwe le sengwe se a se swetseng mme o dumele gore o tla se amogela a le dumela gore mo ke boammaaruri go tlhomame go ntse yalo.
I could speak to you long, but one word from Christ will mean more than all the words I could speak, tired and straining voice and weary as it is in voice.
Yanong nka bua le lone lobaka lo lolele fela lefoko le le lengwe go tswa mo go keresete le tla kaya mo go fetang go na le mafoko otlhe a nka a buang ke lapile ebile ke kgathetse lentswe mme ke lapisegile yaka go ntse ka kgone mo lentsweng.
And then another thing in speaking, it's hard for this at my home to have a successful meeting with the anointing of the Spirit like that. Why? Because this is my home. Jesus said that a prophet in his own home, his own country, even in his own county. It's just something that happens that way.
Me bo selo se sengwe mo go bueng go bokedi go ne mona ke le gaela me go na le bokopano jo bo atlegileng ka totso ya mowa yalo goreng ka gore le ke le gaela me Jesu ne a bua gore mo profiti mo le gaeng le ileng la gagwe le fatseng le ileng la gagwe le ileng mo le fatseng le ileng la gagwe le dipuisang ke fela sengwe se se diragalang ka tsela eo.
They said that when he went to his own home, they said, isn't this the carpenter's son? Isn't his mother Mary here with us? Isn't all of his brothers here and his sisters? Don't we know them?
Amma khwe khase Maria yo fano le rona abothe bo morwa rra khwe ga ba fano le ba khatsa di ba khwe a gare ba itse.
What school did he come up out of? What seminary was he graduate of? What credentials does he carry? And he didn't come through any school or any seminary or any credentials, but he come from God. But they couldn't see it.
Kese kolosi fi se atwang kwa go sone ke seminary ife kwa aneng a le se alogane sa yone o tshutse makolo itupo afi me ga a ka atla ka sekolo sepe kgotsa seminary ipe kgotsa makolo itupo ape fela o ne a tswa kwa modimong fela ba ne ba sa kgone go go bona.
They said, where does he get this wisdom? And when they seen him discern those thoughts of the people, when Peter come up to him, he said, your name's Simon. Your daddy's name is Jonas. It floored him.
Bane bare o tsaya botlhale Jona kae me fa bane ba mmona a lemoga dikakanyo tseo tsa batho fa Petero a ne a tla golo kwa go ene o ne a re leina la gago ke Simoni leina la ntatago ke Jonase go ne ga ba idibatsa.
How did he know him? The Pharisees stood by and said, he's a Beelzebub. He's a chief of the fortune tellers. He's a devil.
Unaba iti yang bafara sayi baneba ema kaufi mi bari kibel sebule kimusi wadi tolo nyani enagi di abulu.
And Jesus said, you say that against me, the Son of Man, it'll be forgiven you. But when the Holy Ghost has come and does the same thing and you speak one word against it, it'll never be forgiven you in this world or the world to come.
Me Jesu ne ari lubue seo katano lena mrua moto loto aho itwarela fela fa mawa obi tsebo utile me udira selo se se tsonang me lubua lefukulele le katano nawo ga lo kitla lo go itwarela mo lefatseng le kgotsa lefatseng le letlang.
Amen.
So it's a dangerous thing. So how did he know, why did he say that? He know that them signs would cease until this last days, and this last days he wouldn't be just to pour out his wrath upon a just people.
Jalo he, kiselo sa si dipata. Jalo he, una iti yang, huring ane abuwa seu. Una iti kure di tupoteo, dine di ta kuta, khotama, khotele tati le la bufelo. Mimi teng enu ya bufelo, utabo asi tiamo, khotule la chakalo ya kakwe ya moba siyaming.
We have weighed in the balance and found one. All we think about is big time, radio programs, uncensored, Elvis Presley, Arthur Godfrey, old dirty jokes, the radio and television loaded with it.
Bonaba, relikantwe mosilikanyetong, mira fitala retayela, hote mor aganyangaka kone kirinako sedi kolo, mananeo adiruma mowa, sedi sa laulu inka tulamo, Elvis Presley, Arthur Godfrey, mitaya kale e liswe, sedi itsekhinza siruma mowa le televisioni.
We stay home on Wednesday night for the prayer meeting to see such Tommy Rod as that, and calling ourselves Christians.
Busihu jwa laburaru rinna kwa kai, risa yibu kopanon jwa tapelo, hubanabu bodu jobu yaga jow, miri pizza bakiresite.
Then when God pours down His Spirit and shows signs of His resurrection, we condemn it and turn away, and there's unforgivable sin to do that.
Fong fam dimu a tsolela mawa wa gagwe me a supegetsa dithupo tsa tsogo ya gagwe re a o nyatsa re bori hulara me mo ke bo leo jo bo sa itshwarelweng go dira seo.
Jesus said, speak one word against it, it'll never be forgiven in this world or the world to come.
Amen.
So that spirit has to come in this last days to prove that word of God to be true.
Jesu ne ari bua le fuko le lengwe khatano le one ga go kitla go itswarela mo lefatseng le kgotsa lefatseng le letlang jalo he mowa o tshwanetse o tle mo metheng ena ya bofelo go netefatsa gore lefoko leo la modimo ke boammaaruri.
I say under the authority of God's word and the feeling of my own soul, that same Holy Ghost Spirit's right here now.
Amen.
In the midst of this people.
Me kare mo tlase ga taolo ya lefoko la modimo le kutlo ya mowa wa botho o e leng wa me mowa o boitshepo o tshwanang mowa o kgone fano yanong mo gare ga batho ba.
Now, I claim that he's raising the dead. I claim he's alive forevermore. I claim he's the same yesterday, today, and forever. The same in principle, the same in power, the same in everything. All but his corporal body, which sits at the right hand of God in the majesty of glory.
Yanong, kineka blela kor utuchile mo basuing. Kineka blela kor o atela o telela ruri. Kineka blela kor o tswanama bani kumpieno le kab saying kai. Yo tswanang ka taego yo tswanang mo tateng yo tswanang mo sengweng le sengwe gotlhe fa e seng mmele wa gagwe o tshwaregang o ntseng kwa seatleng se segolo sa modimo le motlotlegi ko kgalalelong.
But the Holy Spirit is here working, moving, performing, doing just exactly like Jesus Christ did. For it's a proof of his resurrection. What a beautiful hour. Now I guess you see where I stand.
Bela mowa o bi tsepo o fano o a toteletsa o a dira khatsa o dira tota tota fela yaka Jesu Kriste a dirile go ne ke netefatso ya tsogo ya gagwe a ura entle janong ke fopuletsa gore lo bona kwa ke leng gone.
Now not only with this little about 100 people or 200 people here in this little building jammed in here tonight, but I made that statement before thousands times thousands and hundreds of thousands.
Yanong isim felaka enye ena e batile ile batho ba le kholo khosa batho ba le makholo ale mabedi fano mo ka khonyaneng e bakitla gane fano busugun jono fela ke dirile pulelo e o mopele ga dikete ditotafadi tsoe ka dikete le makholo a dikete.
Help the Bible in one hand and the Koran the other, say one's right and the other's wrong.
Katula Bible mo sa tense le sengwe le Korane mo go se sengwe ka re nngwe e siame mi engwe e poso.
And challenge every Mohammedan priest to come and prove or any other Buddha or whatever he might be against the Koran and against their religion. But everybody keeps quiet.
Mega kweta mo pero siti mongwe le mongwe wa le Mohammed gore a tle mme a netefatse kgotsa ope o sele Buddha kgotsa le fa e le eng se a ka nnang a bo a le sone kgatlhanong le Korane le kgatlhanong le bodumedi jwa bone fela mongwe le mongwe o nna a didimetse.
But brother, the reason I do that because I know my Redeemer liveth. It is the truth. Jesus Christ is alive. He's here.
Fela ba kaulingwe le ba kaleki dirang seo ke gore ke a itse gore mo regulu di wa me wa tsela me ena ke bo amaruri Jesu Kriste wa tsela o fano.
Now it's nothing within myself that I could do. It is a gift of God. How do you do it? It's just yielding yourself.
Ya anong ga se sepe mo teng ga me seng ka kgonang go se dira ke neo ya modimo o go dira jang ke fela gore wena o inele.
Right in this building now is many, many angels. You say, is that the scripture? That is the Bible. Let me show you. How many Christians are here? Raise your hand.
Gone mo kagong eno ya anong go na le baenkgale ba le bantsi ntsi. Ware a mo ke le kalo mo ke Bible nte ke go supegetse ke ba Kriste ba le kae ba ba leng fano tsholetsa seatla sa gago.
All right, you may put them down. The Bible said that the angels of God are encamped about those who fear him. Then there's angels here.
go siame lo ka nna lo a di folosa baibele ne ya re ba enkele ba modimo ba thibelela mo ntleng tsotlhe tsa bone ba ba moifam fong ba enkele ba kgone fano.
Then Christ said, wherever two or three are gathered in my name, I'll be in their midst. Then he's here. The only thing it is, you can't see him. But by faith we believe it.
Amen.
Kerasetene a tloga a re le fa e le kae kwa ba le babedi kgotsa ba le bararo ba phuthegileng ka leina gagwe ke tla bo ke le mo gare ga bone go raya gore o fano selo se le ese se go le sone ga le kgone go mmona fela ka tumelo re ya go dumela.
I can prove to you that radio is coming through here too, voices.
Amen.
I can prove to you that pictures are coming through here.
Ke kgona go le netefaletsa gore seromamowa se tla se rala fano le sone mantwe nka lo netefaletsa gore ditshwantsho di tla di ralala fano.
It won't hit on this tube here. It won't hit on this crystal, on this mic. Neither will it come onto this piece of material, because it wasn't made that way. But there is a piece of material who will reproduce that picture.
Ga gotle go ama le thumpa lena fano ga gotle go ama sena le khakwa lena mo se godisa mantsweng se le seng gore go tla tla mo karolong e ya sidirisiwa ka gore sene sa dirwa ka tsela eo fela gona le karolo ya sidirisiwa e tla ntshang setshwantsho seo.
And God set some in the church, first apostles, then prophets, teachers, evangelists, and pastors, all for the perfecting of the church.
Me mudimu na atoma bangwe mokereken santa ba apostolo go bo gona ba profiti ba ruti ba fankedi le ba disa putego gote kanta ya go itikanetsa kereke.
How can we turn one down and say the other isn't so? God does it himself.
Rika kana ale mongwe jang merere yo mongwe ga se ene mudimu wa go dira ka sebele.
Amen.
There's nothing in the world but just yielding yourself to the Holy Spirit, and the Holy Spirit takes over from there, and you don't know what you're doing. It's the Holy Spirit's sovereign work.
Ga se sepe mo lefatsheng fa e se fela go inela ko moweng o boitshepo mme mowa o boitshepo o tsaya taolo go tloga foo mme wena ga o itse se o se dirang ke tiro e e ipusang ya mowa o boitshepo.
Now friend, my hometown, I want to say this now before closing, in this revival.
Yanong ditsala, toropo ya fa legaeng la me, mme ke batla go bua se yanong pele ga ke tswala tsosoloso e.
One of these days there won't be even an ash left in Jeffersonville. There won't be one left in Charleston, won't be one left in Louisville. This world's ripe for judgment.
Lengwe la malatsi ano go tla bo go sena le e le molwara o setseng mo Jeffersonville ga go te go nna le o le mongwe o setseng mo Charlestown ga go te go nna le o mongwe mo Louisville lefatshe le le butswe ditse ka tlholo.
They've got a hydrogen bomb now that Russia can shoot from Moscow, land it on 4th Street and take every one of these powder plants around here and sink it 75 feet under the ground at one bomb.
Banali bomo ya hydrogen ya nung e Russia e ka ifulang go tswa kwa Moscow e kotamiso mo 4th Street e bo e senaka nngwe le nngwe ya difaburiki tse tsa bupi fa tikologo mpano me e tibisetse kwa difutung di le masome a supa le botlhano ka fa tlase ga mmu ka bomo e le nngwe.
One bomb, 15 miles square, over 150 feet in the ground. The hands on the trigger. The clock's ticking away. It's later than you think. I'll wait till that time.
Bomo ilingwe fela di maili di lile sume le botano mo di kutong tsene tse di lekanang go tla ya kwa di futung di lile kgolo le masome a le matano mo mmung seatla se mo lebareng e e fulang tlhobolo tsupa nako e tshwaya nako e e fetang go thari go na le ka fa o akanyang ka gone goreng o leta go fitlhela kwa nakong eo.
Remember, if this earthly tabernacle be dissolved, we have one already waiting.
Amen.
Don't be scared of hydrogen bombs or no other thing, as long as you got Christ in your heart. That's the best bomb shelter I know of.
Amen.
Gakologela motakana ona fa o rutuloga re na le o mongwe o setseng o letile o seka wa boifisiwa ke dibomo tsa hydrogen kgotsa sepese sele fa o santsane o na le keresete mo pelong ya gago mo ke botshabelo jo bo botoka bogolo jwa bomo jo ke itseng ka ga jone.
It's made out of feathers, Under His wings we'll abide. So don't worry about those things if you're a Christian.
Budirilwe ka dipofa fa tlase ga dipura tsa gagwe o tla nna gone jalo he o seke wa tshwenyega ka ga dilo tseo fa o le mokeresete.
But if you're not a Christian, you're certainly standing in an awful place. You don't know what minute your heart's going to stop beating. The Bible said man would die in the last days with heart trouble. Man's heart failing, fear, perplexed of time, distress between the nations.
Fela fa o se mo kreste wena go tlhomame gore o eme fa lefelong le le boitshegang ga o itse motsotso o pelo ya gago e ileng go ema go uba ka one. Bible ne ya re banna ba tla swa mo metleng ya bofelo ka bothata jwa pelo. Dipelo tsa banna di a koafala poifo ka kabalo ya dinako tlalelo magareng a ditšhaba.
Look what? More 10 times as many men die as women. The Bible never said women's heart would be failing, said man's heart would be failing. It's absolutely perfectly.
Leba ke ba le kae go feta makgetlo a le some a fetang a banna ba a swa go feta basadi. Bible ga ise bue gore dipelo tsa basadi di tla bo di koafala, irile dipelo tsa banna di tla bo di koafala. Yone go sena pelaelo epe e boitekanelo.
The other day in Oakland, wife and I was over there in San Francisco. That great earthquake shook and the earth began to belch and hiccup there until the buildings rocked and the chimneys fell off.
Maloba kwa Oakland, musadi le nare nere le kholokoko San Francisco. Fatoromo etona eo ya lefatshe ine e roroma. Mil fase le nela simulula go khobolola. La bole itewa ke khodisa fo go fitlala dikago di roroma le di tshomela di wa.
Great piles of air went up like that with smoke in it, or soot or whatever it was out of those places. And the people running through the street screaming, I thought, what will it be when the Lord really appears?
Di kolokwe tsa ditona tsa mowa di ne tsa tlatloga yalo ka mosimo teng ga tsone kgotsa mosidi le fa e le eng se e neng e le sone se tswa mo mafelong ao. Mme batho ba ne ba tabogela mo mebileng ba kgowa. Ke ne ka akanya go tlile go nna jang fa morana a bonala ka mannete.
The liquor charge went on, putting up their liquor back on the shelves and selling it. The people come in to buy it. The man couldn't sell it and nobody bought it. That's right.
Maragisetso abu jalwa atolela pele gone fou abuela abaya abu jalwa jwa one fa go di mogadi koboto me abu rekisa batho bane batla go bureka motho ne akase gone go burekisa fa gone go se ope yo o burekang gontsi yalo.
It's we are the guilty ones. Let me tell you, brother, I'm an American and I love my country, but this old nation is weighed in the balance and found wanting. She's sinking as certain as I'm a minister behind this platform tonight.
Koneki. Gore rona re ba ba nang le molato nte ke go bolelele mokaolongwe nna ke mo America ebile ke rata lefatshe la me fela setšhaba se sa kgale se lekantswe fa se lekanyetsong sa bo se fitlhela se tlhaela se a teba go tlhomame yaka nna ke le modiredi fa morago ga serala se bosigong jono.
Amen.
Now I'm saying that to find favor with God. I'm saying it because God puts it on my heart to say it. And the best thing for you to do is make ready for the coming of the Lord.
Yanong ke bua se gore ke bone thekegelo mo go modimo. Ke se bua ka gore modimo o se baya mo pelong ya me gore ke se bue. Me selo se se botoka bogolo se wena o tshwanetseng go se dira ke go ipaakanyetsa go tla ga morena.
Now believe in, have faith in Him. Now all the words I say again wouldn't mean one thing to what Jesus is saying. But do you realize where I'm standing? With this group of people tonight, I've either misinterpreted something or told the truth.
Yanong mudumel na litumelo mo go ena yanong mafoko othe a nka buang na ke bua gape gore ga ana go raya selo se le sengwe fa a tshwantshangwa le se Jesu a tla se buang fela a lo lemoga kwa ke emeng gone ka setlhopha se sa batho bosigong jono na kana ke kgaopeditse ka poso ka phutulola sengwe ka poso kgotsa ke boleletse boammaaruri.
Now if Jesus Christ is arisen from the dead and promise the same things He did, we'd do also. And I claim from a little baby boy, I wasn't 18 months old, I guess. But not over 2 years anyhow, when I saw my first vision. It's been all my life.
Yanung fa Jesu Kriste a tsogile mo baswing me a solofeditse dilo tse di tshwanang tse a di dirileng re tla di dira le rona. Me nna ke ne ka bolela go tloga ke sa le mosimane wa monana yo monnye. Ke ne ke le dingwaga tsa dikgwedi di le lesome le boroba bobedi ke a fupoletsa. Fela e seng go feta dingwaga tse pedi le fa go le jalo fa ke ne ke bona pona tshegelo ya me ya ntlha. Gone go nnile go ntse jalo botshelo jotlhe jwa me.
The people here in the tabernacle know that. As long as I've been here, not one time has it ever failed, and it never will fail, because it's God.
Ba tugu tem fano momta haneng ba iti seu na ko yote agin tingkile fano kahuna ko ili unwe e kuneng kapalelo me kahu kita kahu palelo kahu regi mudimu.
Around the world it's went. A great revival has lit, and now by the grace of God, I'm in my second million souls right in my home meeting, winning to the Lord Jesus. Second million. That's right.
Gone ga ya go dikologa lefase go tshubile tsosoloso e tona mme jaanong ka letlhogonolo la modimo ke mo di dika dikentse pedi tsa mewa ya me ya botho gone mo dikopanong tse e leng tsa me ke ithopela morena Jesu sedikadike sa bobedi go ntse yalo.
And just think of the other millions that went out. Old Roberts, all of them sparks just lit off from the thing and went on. Thousands times thousands till around the world there's one great big revival of God's power moving.
Me akanya fela ka ga didikadike tse dingwe tse di tsotseng kwa ntle Oral Roberts bothe ba bone ke ditlase tse di neng tsa tshubega ka ntlha ya selo se mme ba tswelela pele dikete di totafaditswe ka dikete go tsamaya go na le tsosoloso e le nngwe e tona ya thata ya modimo go dukologa lefatshe e tsamaya.
And the devil's turning loose all kinds of false things to counteract it, but the real true word of God will go straight to the end. It'll never fail. Ah, the Lord hath planted it, I'll water it day and night, lest some should pluck it from my hand.
Media bulu o bofolola mihuta yotlhe ya dilo tsa maaka go e kgoreletsa fela lefoko la modimo la mmatota la boammaaruri le ya ka tlhamaloko a bokhutlong ga le kitla le palelwa nna morena ke ijwetse ke tla e nosetsa motshegare le bosigo e se re mongwe a e swatole mo seatleng sa me.
Now, tonight I claim that Christ raised from the dead. He's the same yesterday, today, and forever. Now, the Lord bless you. If He'll do that, then you're, if you believe it, God bless you. Ask Him then when He comes on the scene.
Janung. Busukun jono ke ne ka bolela gore Kriste o tsogile mo baswing o tshwana mabane gompieno le ka bosaeng kae jaanong morana a le segofatse fa a tla dira seo fong lonalo fa a le go dumela morana a le segofatse mo kopeng fong fa a tla mo tiragalong.
If Christ will appear here at this platform, here's the challenge. If Jesus Christ, God's Son, will appear right here at the platform and do the same things that He did when He was here on earth, will you believe Him?
Fa Kriste a tla bonala fano mo seraleng se, kgwetlho ke ena. Fa Jesu Kriste morwa modimo a tla bonala gone fano mo seraleng, mme a dire dilo tse di tshwanang tse a di dirileng fa a ne a le fano mo lefatsheng a lo tla mo dumela.
Look at him on the road to Emmaus, how them boys broke. When he broke that bread, he did something there that no other man could do. It was something that Christ alone could do, and they recognized it.
Mulebe motseleng go ya kwa Emause ka fa ba simane bao aneng anatukanya fa ne anatukanya sengwe seo une adira sengwe pose go sena motho ope o sele yo aneng akasi dira ene ile sengwe se Kriste a le nosi aneng akasi dira me ba ne ba go lemoga.
Now, if He'll do the same thing here that only Christ alone can do, not some false thing, but the very same thing that He did, then you believe Him, receive Him, have faith in Him, love Him, serve Him.
Yanong fata diro selo sesi tanang fano se Kriste a linosi akasi dirang esen selo sengwe samaka fela sona selo sesi tanang se asi dirileng fong umu dumele umu amkele uneli tumelo mo ene umu rate umu direle.
Let me tell you, just don't join church now. That won't work. You've got to be born again, not an emotional workup. Not some little something you said, but I shouted, I spoke with tongues, I done this, that, and it.
Ntle ke go bolelele wena fela o se ipataganye le kereke ya nong mo ka gona go dira o tshwanetse o tsalwe sesha e seng go feretega ka ntlha ya go gogoma maikuko e seng sengwanyana sengwe se o rileng sentle ke thetse loshalaba ke buile ka ditimi ke dirile se sela kgotsa sesele.
When really down in your heart something comes that's changed it and you become a new creature in Christ Jesus, you receive the person Christ Jesus.
Fa ka mani di kwata se mo pelong ya gago sengwe se tla go go fetola mme wena o fetoga o nna se tidi se se sha mo go Kriste Jesu wena o amogetse se bele bele Kriste Jesu.
When old things die out and new things are born again, you make things right that you did wrong. You love your enemies, you pray for those who despitefully use you. That's when you're a Christian. The tree's known by fruit it bears.
Fa dilo tsa kale di swa mi dilo tse dintšhwa di tsalwa sesha wena o siamisa dilo tse o di dirileng ka go fosa o rata baba ba gago o rapelela bao ba ba go dirisang ka pelo e toi mo ke nako e o leng mo Kriste setlhare se itsege ka leungo le se leungwang.
May the Lord bless you now as we bow our head. I'm going to ask your sister to go to the piano. Slowly play the great physician. Now is near the sympathizing Jesus. And you on the outside now, it's got prayer cards. Move up close to the door. We'll start just in a moment. Let us pray.
Ma morena a go se go fatse yano jaaka re oba ditlogo tsa rona ke ile go kopa kgaitsadi go ya kwa pianong a tshameke ka bonya ngaka e kgolo e gaufi yanong Jesu yo o tshedisang mme lona ba loleng kwa ntle yanong ba ba nang le dikarata tsa thapelo a tamelang gaufi le mojako re tla simolola mo motsotsong fela a re rapeleng.
Our blessed heavenly Father, oh, my poor voice, 4 months of speaking. I'm just so tired in my voice. But I pray that you'll help me just now.
Right, oh, while the Holy Moyo ao lentswe la me le le thomolang pelo dikgwedi di le nne tsa go bua nna ke lapile thata fela mo lentsweng la me fela ke a go rapela gore o tla nthusa yanong yana.
Here will be another milestone at the Branham Tabernacle. Here will be another witness to rise in the last days at the day of the judgment. Many standing inside and out tonight. Many of them are wondering. Many are thinking, is it true or isn't it true?
Fano go tana le tiragalo engwe ya botoka mo mtaganeng wa Branamo. Fano go tana le musupi yo mongwe yo tlhagelela mo metleng ya bofelo kwa letsatsing la katholo. Ba le bantsi ba eme mo teng le kwa ntle bosigong jono, ba le bantsi ba bona ba ipotsa, ba le bantsi ba akanya, a ke boammaaruri kgotsa a ga se boammaaruri.
O eternal and blessed Father, we pray that you'll now manifest your love to us by appearing here and making your word true.
O horara wa bo sakuting yo se go fetseng re rapela gore yanong o tla re bontsha lorato lwa gago ka go bona la fano mme o nnete fatse le fokola gago.
I have spoke of your word like you did yourself to Cleopas and his friend to Emmaus. And on our road, Lord, as we're journeying, you speak to us through your word.
Ke buile ka ga lefoko la gago yaaka o dirile ka sebele kwa go keleoba letsala ya gagwe go ya kwa Emausi mme mo tseleng ya rona morena jaaka re sepela o bue le rona ka lefoko la gago.
And now, come among us, O great Christ, come among us, prove your words to be true, and make manifest your being here tonight.
Me yanong taya mo gare ga rona o ho ke rasete yo mogolo taya mo gare ga rona nete fatsa go bo mafoko a gago e le bo ammaruri me o bona tse se belebele sa gago fano busigong jono.
As we poor unworthy creatures confess that we are sinners and not worthy of these things, but we believe it, Lord, and by grace we accept it through faith that we are saving your children.
Yaka rona di tidi tse di tlomolang pelo tse di sa tshwanelweng re ipobola gore re ba leofi ebile re sa tshwanelwe ke dilo tse fela re ya go dumela morwena mme ka letlhogonolo re ya go amogela ka tumelo gore re bolokesegile mme re bana ba gago.
Bless us now, Lord. I know your word is true when he said about the prophet in his own city among his own people. But Lord, I pray just for this night that you'll just look down to the people and manifest yourself once more here in this city through the moving of the Holy Spirit.
Resogofatse ya no morena ke a itse gore le fokola gago le bo amaruri fa one o bua ka ga mo profidi mo motsomogolo o ileng wa gagabo mo gare ga batho ba ileng ba gagabo fela morena ke a rapela ka ntla bosigo tsona fela gore o tla le bafatse fa tlase fa batong mme o iponatse gangwe gape fano mo motsomogolong o ka go diragatsa ga mowa o boitshepo.
O eternal God, bless us now as we wait on you. And do the things that you did before your crucifixion, and Jeffersonville will be without a single thing to complain.
Oh, mudimu wa bosa kuting re se go fatse ya no jaga re go solofetse me o dire dilo tse o di dirileng pele ga papolo ya gago me Jeffersonville itabo isena selo se le sengwe go balabala ka ga sone.
But we know that they'll be without an excuse on that day that you have manifested yourself. In Jesus' name I pray. Amen.
Fela re a itse gore ba tla bo ba sena sepato sepea ka letsatsi leo gore wena o iponaditse ka leina la Jesu ke a rapela. Amen.
What she wants me to pray for? No, it is not the cancer, for she's healed of that. But she wants me to pray for a back trouble she's got. That's right. It's a trouble in her back. Is that right? Now, do you believe he raised from the dead?
Ga se se a batang gore nna ke se rapelele nyaya ga se kankere gonne ena o fodisitswe jo fela o batla gore ke rapelele bothata jwa mokwatla jo ananna jo gontse jalo ke bothata mo mokwateng wa gagwe a gontse jalo yanong a le dumela gore o tsogile go tswa mo baswing.
Now watch, if I talk to her just a little longer, maybe something else would be said I don't know. I had no idea what your trouble, I don't know now what it was, see, but the recorders has got it, you can find out what he said.
Yanong elan toko fa ke bua nae gannye go feta fela gongwe sengwe se se le se tla buiwa ga ke itse yanong ke ne ke sena kakanyo epe ya gore bothata jwa gago ke eng ga ke itse yanong gore e ne e le eng lwa bona fela di gatisa mantswe di na le gone o ka batlisa se a se buileng.
Let's talk just a minute longer and see if you'll tell me something else. I see a woman that's looked something on the altar. It's another woman, and she's praying for her.
Are buwe motso fela go feta. Me re bone fa a tla mpolelela sengwe se sele. Ke bona mosadi yo lebegang sengwe ka fa setshwanong sa ke mosadi yo mongwe mme ena o a mo rapelela.
And she's in some kind of a institution or a hospital. It's kind of a, it's a mental place. It's Madison, Indiana.
Mme o mo mohuteng mongwe wa kago e e fapegileng kgotsa kokelong ke mohuta wa le ke lefelo le le dirisanyang le ga tlhaloganyo. Madison, Indiana.
It's a sister that you're wanting prayer for. That's in an institution, and if you will believe with all your heart and all that is within you, God will deliver and will heal your back and make you well. You believe it now, or come near.
Eneki, ke kaitadi yom matelan tapelo. Yoling mo kahong e fapegileng me fa o ta dumela ka pelo yote ya gago le tsohle tse di leng mo go wena modimo o tla mo gholola me o tla fodisa mokota wa gago a bo a go siamisa o a go dumela yanong go siame tla ya kwano.
Dear Heavenly Father, we pray that in Jesus Christ's name that you'll heal the woman and make her well and grant this blessing unto her. And I pray that the mercies of God will rest upon her and will heal her and give glory unto thyself. I pray in Jesus Christ's name. Amen.
Rarayo rategang wa legodimo re rapela gore ka lena la Jesu Kriste gore o tla fodisa mosadi yo me o mo siamise o bo o mo dumelela a nne le tshegofatso e me ke rapela gore maukolo botlhoko a modimo a tla itshetlela mo go ena ebile a mo fodise me o iponele kgalalelo ke rapela ka lena la Jesu Kriste. Amen.
I might say this. There's a vibration coming from there, from right back here. Just a moment. Stand there just a minute. I noticed that light left you. There's too many, it's too crowded around me here. Everybody's pulling.
Nkanna ka bua se, gona le toromo e tswang foo. Gona fa morago fa, motsotso fela. Emma foo motsotso fela, ke lemogile gore lesedi leo le go tlogetse. Gona le ba le bantsi ba ba kwaneng thata go ntikologa fano, mongwe le mongwe o a goga.
But I see it moving. Do you, if somebody, if you guys got a female operation coming up? That's right. I seen two or three people appear, and the light blew right back there and hit that person standing right back there. It's them praying for that. That's right.
Fela ke le bona le ya go wena ke mongwe yo o na le karo ya sesadi e tlang go ntse yalo ke bone batho ba le babedi kgotsa ba le bararo ba tlhagelela mme lesedi le ne la ebela gone kwa morago koo mme la ama motho yo o emeng gone fa morago foo ke bone ba ba rapelelang seo lo a bona go ntse yalo.
And you got, it's a condition of a lady that's got a female operation. That's right. I go and receive your healing, and the Lord God make you well. Amen.
Me una le ke siemo sengwe sa mohumagadi yo o nang le karo ya sesadi go ntse yalo yanong tsamaya mme o amogele pholo ya gago mme morala modimo o go siamisitse. Amen.
Would you come? The lady, do you believe on the Lord Jesus? Do you believe that He raised from the dead? Now to know you, I don't. I might have seen you. If you're from around here, I don't know. People come and go. I'm not around the tabernacle. You're enough to know.
Ao tata muhumagadi ao dumela mo khomorana Jesu. Ao dumela gore o tsogile mo baswing. Yano go go itse ga ke dire. Nka tswa ke go bone fa o tswa gaufi le fano ga ke itse. Batho ba tla ebile ba tsamaya. Na ga ke fa tikologong ya motla gana fano mo go lekaneng gore ke itse.
But you are from the city. You're from the city. All right. Then, but I don't know you. But Christ does know you. But if He will reveal to me, standing here, what you're here for, will you believe it and accept it?
Fela wena o tswa mo motse mogolong o tswa fa motse mogolong go siame fong fela ga ke go itse fela Kriste o a go itse fa a tla ntshenolela o eme fa se o se tletseng fano a o tla go dumela me o se amogele.
And you know I don't know what you're here for. I have no idea. Only thing, you might have seen me around town or something, or something, I don't know. That's up to God and all that.
Me wa itse ga ke itse se o se tletseng fano ga ke na kakanyo epe selo se le sengwe o ka nna wa bo o mpone mo tikologong ya fa toropong kgotsa sengwe kgotsa sengwe ga ke itse go tswa mo modimong go itse seo.
Right back there, you want to get over that bowel trouble you've been having? Do you believe the Lord Jesus will make you well? If you believe it, you can have it.
Gone fa morago fo o batla go fola bothata jo jwa mala jo o ntseng o nana jo a o dumela gore morana Jesu o tla go siamisa fa o go dumela o ka nna wa go amogela.
Now there's got a bad blood count sitting back there, I see him take. You believe the Lord will make you well? All right. You believe with all your heart, then you can have your healing. God healed you just then. You touched Him. You never touched me. You're 30 feet away from me. Amen.
Mungwe o na le palo ya tekanyo ya madi e sa siamang yo a dutseng fa morago foo ke bone ba e tsaya a o dumela gore morena o tla go siamisa go siame a o dumela ka pele yotlhe ya gago fong o ka amogela phodiso ya gago modimo go fodisitse gona fela foo o mo amile ga o aka wa ama nna wena o bokgakala jwa difutu di le masome a le mararo go tloga fa go nna amen.
Now, do you believe He's raising the dead? Just look and live now while the lines are moving. Oh, it is so hard here in Jeffersonville. In a crowd like this all around you, everybody. Jesus took a man by the hand and led him out of town one time.
Yanong alu dumela gore o tsogile mo baswing le bam fela melo tsile ya non famula o santsane o tsamaya a o go bokete thata fano mo Jeffersonville lo bona melo somo le yana go tle go dikologa mongwe le mongwe Jesu ne a tswara monna ka seatla a bo a mo etelela pele a montsha mo toropong na gongwe.
Now look this way, sister, just a moment. Believe that the Lord Jesus is present to help you. You are suffering with a trouble that's in the rectum, and a doctor has examined you, and he told you it was hemorrhoids.
Dano leba ka fan teng eno kaitsadi mototso fela dumela gore morana Jesu o teng go thusa o boga ka botata jo bo le mo mokutukutung menga ka e go thatobile me o go boleletse gore ene ile turugo ya ditsika mo mokutukutung.
I see you also trying to move across the house and you're going real slow. You have arthritis. That's thus saith the Lord.
Ke bona gore wena gape o leka go tsamaya o kgabaganya ntlu me o tsamaya ka bonya tota o na le sekorotlwane Moki Murena Ubua Yana.
The doctor said that you must be operated on. That's exactly right. And I seen him sign that little card there in his office. Rebecca Baker, 509 Grimm Street. It's exactly right. That's in his office on the record. That's right.
Naka ne ya bua gore o tshwanetse o ariwe. Mo khontsi yalo tota tota meke money assigna karata enye e o kwa kantorong ya gagwe Rebecca Baker 509 Graham Street khontsi yalo tota tota mo ke kwa kantorong ya gagwe mo go kwadilweng khontsi yalo.
Do you believe? Then you can have your healing in the name of the Lord Jesus Christ. May this woman receive her healing. Amen. God bless you, lady. Go believing now. Have faith in God. If you could only realize the presence of the Lord.
Amen. Au adumela fongoka amkhala poriso ya gago. Kala lina la morena Jesu Kriste mamsadi yo amkhala poriso ya gago. Amen. Modimo a go sogofatse mohumagadi tsamaya o dumela yanong nna le tumelo mo modimong fa fela o ka lemoga boleng teng jwa morena.
Now the lady standing here, as you might, I don't know you as far as I know. You don't know me and I don't know you, is that right? All right, and you're somebody that doesn't know me and I don't know them. I didn't know the other lady.
Yano muhumadi yo emfano gore o tle o ga ke go itse go ya ka fa ke itse ka gone ga o nkitse me ga ke go itse a gontse yalo go siame fong wena o mongwe yo sa nkitseng me ga ke ba itse me ke ne ke sa itse muhumadi yo mongwe.
But this lady's a total stranger as far as I know. If that's right, raise up your hand, lady. our first time ever meeting in life.
Fela mohumani yo ke moeng kotelele go ya ka fa ke itseng ka gone fa go le yalo tsholetsa seatla sa gago mohumagadi lekgetlo la rona la ntlha re kopanang le ka motho ope mo botshelong.
Here's a woman and a man. Just a beautiful picture of St. John 4, where a woman and a man met. And the woman was a Samaritan, Jesus was a Jew.
Musadi le monna ke ba no fano setshwantsho se sentle fela sa ga moitshepi Johane 4 kwa musadi le monna ba neng ba kgatlhana mme musadi ne e le mosamaria Jesu ne e le mojuda.
And they began to talk to each other, and Jesus revealed the secrets of her heart and let her know where her trouble was. Now if he's the same Jesus today, he can do the same work today.
Mme ba ne ba simolola go buisanya mme Jesu ne a senola diphiri tsa pelo ya gagwe a ba a mo itsise kwa bothata jwa gagwe bo neng bo le gone. Jaanong fa e le Jesu yo o tshwanang gompieno o kgona go dira tiro e e tshwanang gompieno.
If this woman will raise her hand to God, not to swear because we don't believe in doing it, just raise her hand up in sincerity with mine that we've never seen one another before and know nothing about each other. Will you raise up your hand, lady? There you are. She's never seen me, I've never seen her, and she's a total stranger.
Fa mosadi yo a tla tsholeletsa modimo seatla sa gagwe e seng go ikana ka gore ga re dumele mo go go direng a tsholetse seatla fela sa gagwe ka bopelo e phepa le same gore ga re ise re ko re bonane pele mme mongwe ga a itse sepe ka ga yo mongwe a o tla tsholetsa seatla sa gagwe mohumagadi ke lona bao ga a ise a mpone kgotsa ga ke ise ke mmone mme ena ke moeng yo o feleletseng.
Now, if there is the presence of the Lord Jesus is here, if the woman's sick, I couldn't heal her. She's already been healed. Christ healed her when he died for her. Do you believe that?
Yanong, fa gona le bolenteng jwa mona na Jesu bo fano, fa mosadi a lwala, na ke neng ka se kgone go mo fodisa. O setse a fodisitswe. Keresete o mo fodisitse fa a ne a mo swela, a le dumela seo.
But if he was standing here now with in where I'm standing, and he would could reveal to her or do something to bring her faith up to me.
Fela fa ane a eme fano ya nung mi ili fa ki emeng kone mi ane ata dira akakona ho musenulela kota adire singwe ho tatu satumelo ya kakakore ikatane.
Now she might be standing here for financial trouble. She might be standing here in domestic trouble. She might be standing here dying with a cancer. She might be standing here with TB. I don't know. I can't tell you.
Yanong akanna bo aeme fa kanta ya botata jwa madi akanna bo aeme fa mo botateng jwa le gae akanna bo aeme fa abulawa ke kankere akanna bo aeme fa no ka TB ga ke itse nga se khone go lo bolelela.
And now if you want to put yourself in my place, come here and take my place. You're welcome. Certainly. Neither do I know, neither would I do it, but the God of heaven knows. Can you understand now?
Me ya nong fa o bata go ipa fa le filong la me, ta ya kwano me o tseye le filong la me, wena o amogelesegile. Go tomame, le nna ga ke diri, le nna ke ne ke sa tle go dira, fela modimo wa godimo o a itse.
And if Christ will perform the same thing here, the infallible proof, like he's raised from the dead and prove that he's the same Jesus that talked to the woman at the well, how many in here say, I will receive him right now as my healer or whatever I have need of? Raise your hand and say, I will receive him if he'll do that.
Mme fa keresete a tla diragatsa selo se se tshwanang fano boammaaruri jo bo sa palelweng yaka tsogile mo baswing mme a netefaditse gore ena ke Jesu yo o tshwanang yo neng a bua le mosadi kwa sedibeng ke ba le kae teng fano ba ba reng ke tla mo amogela gone yaanong e le mofodisi wa me kgotsa le fa e le eng se ke nang le letlhoko la sone tsholetsa seatla sa gago ore ke tla mo amogela fa a tla dira seo.
The woman with her hands up, we never met. the Lord grant it is my prayer. Now the lady seems to be moving from me. If the audience can pick up my voice.
Mosadi ka diatla tsa gagwe tse di thatogileng ga re ise re kopane morena a go dumelele ke thapelo ya me yaanong mohumagadi ke te o tloga mo go nna fa bareetsi ba ka kgona go uka lentswe la me.
I see someone standing. It's not for herself so much. She's praying for somebody else. And that's an elderly lady. It's her mother she's praying for. That's true.
Ke bona mongwe a eme. Ga se ka ntla ya gagwe thata mo go kalo. O rapelela mongwe o sele. Mme yo ke mohumagadi yo godileng ke mmagwe. Yo a mo rapelelang ke bo amaruri.
She has little heart flutters like. She can't sleep at night. Isn't that right? Raise your hand if that's true.
Una lady tselo tse dinyetsa pelo, di papaselo tse dinyetsa pelo yalo, ga a kone go robala bosigo. A mo go ntse yalo, tsholetsa seata sa go fa mo e le amaruri.
And that lady's not from this country. That lady's from away from here. That lady is from Georgia. That's exactly right.
Mme mohumagadi yo ga a tswe mo lefatsheng le mohumagadi yo o tswa kakala lefano mohumagadi yo o tswa Georgia go ntse jalo tota-tota.
And you're from Georgia and you want prayer for your eyes too. You're going blind in your eyes and that's true. You believe God will make you well? If that's true, raise up your hand. All right?
Mme o tswa Georgia, mme o batla thapelo ka ntla leitlho la gago le kgone. Wena o a foufala mo matlhong a gago, mme moo ke boammaaruri. A o dumela gore Modimo o tla go siamisa fa moo go le boammaaruri. Tsholetsa seatla sa gago, go siame.
Now do you believe?
Amen.
Now have faith in God.
Amen.
While I'm praying for her, pray for yourself out there and believe God. He's your omnipresent. Come here, sister.
Yanong a lo a dumela. Yanong nna le tumelo mo Modimong. Fa ke santsane ke mo rapelela. Ithapelele ko ntle foo. Mme o dumele Modimo. Ena o fano mo gotlhe gotlhe. Tla ya kwano kgaitsadi.
Blessed Savior, I pray that in Christ's name that you will grant to this woman her desire.
Moloki yo sego. Ke rapela gore ka lena la Keresete. Gore o tla dumelela mosadi yo keletso ya gagwe.
May the power of Almighty God rest upon her, and may she be healed and get every what she asks for. I pray this blessing in Jesus' name. Amen. Now go rejoicing and happy, and believe, sister, and be made well. All right.
Mathata ya Modimo mothati otlhe, itshetlele mo go ena. Mme mma a fodisiwe ebile a amogele le fa e le eng se a se kopileng. Ke rapela tshegofatso e ka leina la Jesu. Amen.
I'm not sure, but I believe I know this woman. I believe you're from Georgetown. Because aren't you Brother Argenbright's relation?
Ga ke a tlhomama fela ke a dumela gore ke itse mosadi yo. Ke dumela gore o tswa kwa Georgetown ka gore nna ke a wena ga o losika lwa borra mo ka lengwe Argenbright.
Of course now this anointing, it's different. You realize that there's difference right now. When I talk to you somewhere else, it's different right now. You feel a real pleasant feeling like it's the Holy Spirit.
Ya ka go solofetswe ya nontlotso ena e farologane. Lo a lemoga gore go na le pharologanyo gone yaanong. Fa ke bua le wena golo gongwe go sele, go farologane le yaanong yana, o utlwile maikutlo mangwe a itumedisang ka nnete. Go tshwana le yalo, ke mowa o o boitshepo.
You're not here for yourself. You're here for somebody else. And that's a little girl, about 4 or 5 years old. She's got kidney trouble. And she lives in northern Indiana. That's true.
Ga o a itlela fano. O fano ka ntlha ya mongwe o sele. Mme yo ke mosetsanyana yo o batlileng a le dingwaga di le 4-5. O na le bothata jwa diphilo. Mme o nna ko Indiana bokone. Mo ke boammaaruri.
That what you got in your hand, send it to her, and she'll be made well. Believe with all your heart now, and receive what you ask for, in Christ's name. If thou canst believe, all things are possible.
Seo se o nang naso mo seatleng sa gago, se romele kwa go ene, mme o tla siamisiwa. Dumela ka pelo yotlhe ya gago yanong, mme o amogele se o se kopileng ka leina la Keresete. Fa o ka dumela, dilo tsotlhe di a kgonega.
Here's a lady that's a stranger to me. I don't know you. Never seen you in my life. We are strangers to each other, many years apart, maybe many, but born many miles apart. I don't know you, never seen you. But Jesus Christ knows you.
Muhuma khadiki yo fano yo elimwe mogo nna. Ga ke go itse, ga ke ise ke go bone mo botshelong jwa me. Rona re bae mongwe mogo yo mongwe. Dingwaga di le dintsi tse di katologaneng, gongwe di le dintsi, re tsetswe dimaele di le dintsi tse di katologaneng. Ga ke go itse, ga ke ise ke go bone, fela Jesu Kriste o a go itse.
Something happened in the audience, a man appeared by me. Here he sits right here, ruptured navel. You believe, sir? Then Christ heals you and makes you well.
Sengwe se dira getse mo bareetsing. Monna o bona getse fa go nna. Ke yona o dutse fa, gone fano. Mohubu o gagogileng. A wa dumela rra. Bong Kresete wa go fodisa ebile wa go siamisa. Amen.
That's the way to do it, believe. What did he touch? I never seen the man. But he was healed right there. He touched the Lord Jesus who's present here. Take away that unbelief from you. Forget about me being William Branham. Look at Jesus Christ. He's the one that's here.
Eo ke tsela ya go dira. Dumela. O amile eng. Ga ke ise ke bone monna yo. Fela o ne a fodisiwa gone foo. O amile morana Jesu yo leng teng fano. Tosa tsa tumologo eo kakala le wena. Lebala ka ga nna ke le William Branham. Leba kwa go Jesu Kriste. Ke ena yo leng fano.
I challenge your faith in Christ's name to forget about me and believe that this is the Lord Jesus here. And see what will happen. I don't care where you are in the building.
Ke khotla tumelo ya gago ka lena la Kriste go lebala ka game mme o dumela gore mona ke morana Jesu Kriste fano mme o bana se se tla dira galang ga ke khatale kwa o leng gone mo kagong.
Now here's a little woman. I never seen her. She's older than I. I don't know who she is, where she's from, nothing about her. I am a perfect stranger to her. But Christ knows her.
Yanum sari yo munyeki yo. Haki si kimoni. Umkolo humpita. Ena, haki ti yo aling ene. Kwa atuan kone. Sipeka ha ene. Na kimuyen yo feletim moku ene. Fela kresete u amu iti.
If he will reveal to me what you're here for, will you receive it and believe it? You had a funny feeling a few minutes ago when I spoke something, didn't you? It was your sister that's in the insane institution in Madison, Indiana. So correct.
Fata ntenola se o se tletseng fano a o tla go amogela me o go dumele. O ne wa nna le maikutlo a sa toile sa ga metsotso e le mmalwa e fitileng. Fa ke ne ke bua sengwe, a ga o a dira, e ne e le kgaitsadi yo. Yo kwa ka kong e fapegileng ya ditswana ko Madison, Indiana. Gone pile.
For another woman to stand here and you stand there looking out over this way and the vision you were believing when you come up.
Sure.
It's exactly right. That's what done it.
Gone mosadi yo mongwe ne a eme fa mi o ne o eme fa o lebile gone ka kwano ka fa ntleng eno. Mi pana tshegelo o ne o dumela fa o ne o tla gontsi yalo tota tota ke se se go dirileng.
And the reason you're here tonight is because you got a heart trouble. You just had a heart attack. Exactly right.
Mele baka o leng fano bosigong jono ke ka gore o na le bothata jwa pelo o fetsa go nna le tlhaselo ya pelo go ntse jalo tota tota.
Now see, now as I look at the vision, that rolling land, you're from somewhere, you're southern Indiana, you're from near Cardin, that's where you're from. Go back home, you're well. Jesus Christ makes you well. That's thus saith the Holy Spirit.
Me ke o a bona yanong yaka ke le ba mo pona tshegelong lefatshe leo le le kgokologang wena o tswa golo gongwe fano mo Indiana borwa o tswa gaufi le Corridon mo ke kwa o tswang gone boela gae o siame Jesu Kriste o a go siamisa mo ke mowa o boitshepo o bua yana.
Have faith and believe. Don't doubt. Just only believe. Can you recognize the omnipresence of the Lord Jesus? How wonderful.
Nali tumelo, mi udumele, usebela yeli, fela udumele fela, ao kona go lemoga bogotle gotle jwa morana Jesu ka fa go khamatsang.
What's the matter? Over here in the corner, I see a vision. The doctor don't know whether it's cancer or TB.
Butata ke eng ka kwano mo kgogometsong ke bona bona tshegelo ngaka ga e itse a kana ke kankere kgotsa TB.
That's right. But if you believe it, you're healed anyhow. Your faith has saved you, woman. There you are, the omnipresence of the living God. I challenge your faith. If thou canst believe.
Gontse yalo fela fa o tla go dumela o fodile le fa go le yalo tumelo ya gago e go bolokile tswelela pele ke lona bao bogotlhe gotlhe jwa modimo yo o tshelang ke gotlha tumelo ya gago fa o ka dumela.
Now he has risen from the dead. He shared with us. That's him. That's the very things he did when he was here on earth. 2,000 years has passed. He's still alive. And he's alive forevermore. Just believe, have faith.
Yanu utsugile mo baswing, ufano lerona. Ke ena tseo ke tsona dilo tse a di dirileng fa a ne a le fano mo lefatsheng dingwaga di le dikete di le pedi di fetile o santsane a tshela mme o tshelela ruri dumela fela nna le tumelo.
I don't know you, lady. I never seen you in my life. Know nothing about you. That's true, isn't it? Jesus Christ knows you. If God will reveal to me what you're here for, will you believe Him and believe me to be His prophet? If He'll do that, you know something's got me anointed. You'll have to know it's that.
Ga ke go itse mohumagadi ga ke itse ke go bone mo botshelong jwa me ga ke itse sepe ka ga wena seo ke bo ammaaruri a ga se jone Jesu Kriste wa go itse fa modimo a tla ntshelelela se o se tletseng fano a o tla mo dumela mme o ntumela gore ke moporofeti wa gagwe fa a tla dira seo o a itse gore sengwe se ntirile gore ke nne yo o toditsweng o tla tshwanela gore o itse gore ke seo.
Now if I said, I'm going to lay my hands on you, be healed, you'd have a right to doubt that. But if God tells me something that you know to be the truth, then you know whether that's truth or not. Is that right?
Yanong fa ke buile kare, ke ile go baya diatla tsa me mo go wena, fola. O tla nna le tshwanelo ya go belaela seo fela fa modimo a mpolelela sengwe se o itseng gore ke boammaaruri fong wena wa itse a kana ke boammaaruri kgotsa nyaya a go ntse yalo.
It's a female disorder. Operated. I see you coming off the operating table with something white over your face, but it wasn't successful. That's right.
Ke bolwetse jwa sesadi ne wa ariwa ke go bona o tloga fa tafoleng ya karo ka sengwe se se tshweu mo godimo ga sefatlhego sa gago fela e ne ya se atlege go ntse yalo.
But that devil hid from the doctor, but he can't hide from God. Go home and be well, lady. Jesus Christ has healed you and made you well. If you can believe.
Fela diabulu yo o ne a iphitlela ngaka fela ga a khone go iphitlela modimo ya gae mi o siame mo humagadi Jesu Kriste go fodisitse e bile o go siamisitse fa o ka dumela.
I'm a stranger to you, lady. Do you believe Jesus Christ, God's son, is here? You believe that he'll make you well? Diabetes is nothing for God to heal. You believe he'll make you well?
Na ke mo ye mo go wena mo humagadi a wa dumela gore Jesu Kriste mo ra modimo o fano a o adumela gore o tla go siamisa bolotse jwa sukiri ga se sepe gore modimo a bo fodise a o dumela gore o tla go siamisa.
Then go home and receive your healing in the name of Jesus Christ, God's son. Amen.
Fong ya gae me o amogele podiso ya gago ka leina la Jesu Kriste mo ra modimo. Amen.
Come, little lady. Do you believe? Now stop thinking that back there. It is not a telepathy. You can't get away with it now. Let me show you.
Taya kwanu muhuma kadi yomunye. Awo wadumela. Yano emisa ku akanya seo famrahu fo. Hase hubala mina kano. Ukase falul kaseo yanung. Ntiteke hu supehete.
I don't know this woman. Lay your hands on mine, lady. If God will reveal to me what your trouble, me looking this way, you know I'm not reading your eye.
Haki iti musadi yo. Baya diata zahahu mohu tame muhumahadi. Famudimu atan tenola sebu tata johahu bulen jone. Naki dibile kafa tseleng e. Oa iti haki balimunahan wahahu.
If God will reveal to me what your trouble, will you believe Jesus Christ is the Son of God and I'll be his servant? If you will, raise up your hand.
Famudimu atan tenola sebu tata johahu bulen jone. Aota dumela kuru Jesu Kriste ke muramudimu. Me naki mutanga wahahu. Fauta dira, tuleta siata sahahu.
You got a female trouble, a lady's trouble. That's right. You did have, you have it now. You're healed. Go on your road and rejoice and be glad.
Una le butata josi sadi, butata joaba humakadi, kunzi yalo. One una le jone, haunana joya nung for the city, tolala pile motelenya kahu, mi ui pile ubo ui tumele.
Come, sir. That old kidney trouble and stuff bothering you, you believe God will make you well?
Yes.
Heal you of it? Then in the name of Jesus Christ, receive your healing and go on your road rejoicing. Amen. God bless you, brother. Believe.
Taya rra botata jojo khale jwa dipilo le sengwe se se tshwenyang a o adumela gore modimo o tla go siamisa a go e fodise fonka lina la Jesu Kriste amogela phodiso ya gago me o tswelele pele mo tseleng ya gago o ipela. Amen. Modimo a go se go fatse mo kaulengwe dumela.
How do you do, lady? Wouldn't you love to go eat a good meal again like you used to? You've been all nervous, haven't you? Cause the peptic ulcer to be in your stomach. Go get you a hamburger and eat it. Jesus Christ will make you well. Go on your own rejoicing.
O tsogile yang mohumagadi a wena ga ona go rata go tsamaya o je dijo tse di siameng gape yaka o ne o tlwaetse go dira o ntse o le mafafa thata a o ne o se jalo go bakile seswa se nne ka mo mpeng ya gago tsamaya o tseye borotho jwa gago jwa motlapiso mme o boje Jesu Kriste o go fodisitse o tsamaye mo tseleng ya gago o ipela.
If thou canst believe, have faith in God. Do you believe? The living, omnipotent Christ is present here now to heal every person in here.
Fa o ka dumela na le tumelo mo modimong alo a dumela Kriste yo tselang wa dithata tsotlhe o teng fano yanong go fodisa mongwe le mongwe teng fano.
Just a moment. Way back down the line, sitting right down here, such a young man. Your faith's greater than you thought you had, son. You had heart trouble, didn't you? If that's right, stand up on your feet.
Mututu fela, kakala kwa morago ga mola, antse gone go lofane go ntse le kao. Tumelo ya gago e tona gona le kafa o akantseng gore o na nayo morwa. O ne o na le bothata jwa pelo a o ne o sa dire. Fa mo go le jalo ema ka dinao tsa gago.
Jesus Christ heals you, son. You're well. Go on your road and be well. Do you believe him? Have faith in God.
Jesu Kriste go fodisitse morwa o siame. Tswela pele mo tseleng ya gago mme o siame. A lwa modumela.
Here's a man I don't know. We're strangers to each other. I believe this man was baptized this morning, but I don't know you. Don't have no idea about you. Is that right?
Munna ke yo fanu yo ke samu iting. Rona haritani. Kidumela gore munna yo o ne a kolobetswa mosong ono. Fela ga ke go itse. Ga ke na kitso epe ka ga wena. A gontse yalo.
If Jesus Christ will reveal to me what you're here for, will you accept it? How many in the audience will receive it right now?
Amen.
Amen. If thou canst believe. Just have faith, don't doubt.
Fa Jesu Kriste a tla ntshenolela se o se tletseng fano, a o tla se amogela. Ke ba le kae mo bareetsing ba batla go amogelang gone yanong. Fa o ka dumela nna fela le tumelo o se ka wa belaela.
The man has a skin trouble. That's right. And I see you it's a prostrate trouble also. That's right. If it is, wave your hands. And I see something dark standing between you and a woman. It's your wife.
Munna o na le bothata jwa letlalo go ntse yalo. Mme ke a bona gore wena o nna ke bolwetse jwa kheleswa mo serweng sa bonna le gone go ntse yalo. Fa e le gone e ba e bisa seatla sa gago, ebile ke bona sengwe se se ntshunyana se eme fa gare ga gago le mosadi, ke mosadi wa gago.
You're praying for her, she's a sinner, and you want her to become a Christian. That's thus saith the Lord. That's right. Go lay your hands on her and pray for her. God in heaven, reveal her and pray for her.
These things that are real.
Oa mo rapelela, ena ke mo leufi mi o batla gore a fetoge a nne mo Kresete. Mo ke mo rena o bua yana. Go ntse yalo, tsamaya o beye diatla tsa gago mo go ene mme o mo rapelele. Mme modimo ko legodimong o tla senola botlhokwa jwa dilo tsena tse e leng tsa mannete.
Do you believe? Do you believe that God will do it? If thou canst believe, I challenge your faith. Way back in the back, wherever you are, look and live.
Aloha dumela. Aloha dumela gore modimo o tla go dira. Fa o ka dumela, ke gwetla tumelo ya lona. Ka kala morago kwa motheo, le fa o le kae kwa o leng gone, le ba mme o tshele.
Have faith in God wherever you are. If thou canst believe, all things are possible. If you can believe, watch, look this way, pray.
Na le tumelo mo modimong le fa ile kae kwa o leng gone. Fa o ka dumela, dilo tsotlhe di a kgonega. Fa o ka dumela, elang tlhoko le bang ntlheng eno, rapelang.
You say, what are you watching, Brother Branham? Rebecca, come back this way a little, honey. Stop right where you are. There's my little girl who someday will be a prophetess also.
Lwari, ulebeleti ing mukalungwe Branham. Rebecca, buela kafan keng eno khanye muratwi. Ema kone fa uleng kone. Musisanyana wame ke yole. Yole tati lingwe etla namu profiti wa sesadi le ene.
That lady standing right there by you, honey, with a white hat on. She's suffering with the sinus trouble. Raise your hand or stand to your feet, lady. You're praying that God would let me call you. Is that right?
Muhumahadi yo emeng kone fo gaufi le wena moratwi a rwetse hutswe e tshweu o bogiswa ke botata jwa mantshwantshwa tsholetsa seta sa gago kgotsa ema ka dinao tsa gago mohumagadi o rapela gore modimo o tla bitsa a ntetlelele gore ke go bitse a gontse yalo.
Let my little girl lay your hands on you there. Oh, eternal God, in the name of Jesus Christ, I rebuke that demon that's bothering that woman and let it be removed in Christ's name. Amen.
Listen, let's have a son, and a woman, a bayad, that's a hawamoko and a foe. A home, the moo of Sakutin. Kalina la Jesu Kriste ke kalama le timoni leo le le tshwenya mosadi yo me mpe le toswe kalina la Kriste. Amen.
Oh, blessed be the name of the Lord. May the Lord Jesus reveal himself to you. Do you believe he's here? Then let me tell you, every one of you right now, if you can believe it, Jesus Christ, make every one of you well right now.
Au a go bakwe lena la morena. Mamorena Jesu a itsenole le gone. A lo dumela gore o fano. Fong ntenke lo bulelele. Mongwe lo mongwe wa lona gone ya no faloka dumela. Jesu Kriste o siamisa mongwe lo mongwe wa lona gone ya no.
If my words is true here, it's true there. If you'll do what I tell you to do, you can be healed right now. Do you believe it? Amen. Then put your hands on one another. Just lay your hands over on one another, inside or out.
Fama foko ame alebo amaruri fano. One abo amaruri fo. Falo ta dira se ke lo se bolelang gore lo se dire. Lo ka fodisiwa gone ya no. Alo a go dumela. Kanta eo mongwe a baye dieta tsa gagwe mo go dumoga yo mongwe. Mongwe a baya fela dieta tsa gagwe mo go dumoga yo mongwe ka fa teng kgotsa ka kwa ntle.
Don't you down? I heard a deaf spirit leave. There he is, the resurrected Christ.
Lo se kala belela. Ke utlwile mowa wa bosusu o tloga. Ene ke yo.
Oh, eternal and blessed God, in the name of the Lord Jesus, I challenge every unclean spirit in the name of Christ the Lord that it'll leave this place, go out of these people, and may the great Holy Ghost now baptize everyone in here with great faith to believe.
Oh, mudimu yo sinam bukuto li yo usehu. Kalina la morena Jesu. Ke kwata mwa mwa lumwa oui segulu kileng. Kalina la kreste morena. Kuru uta tuha falifilon le. Uto mo batumba. Mi ma mwa opi. Sepa yom kulu yanu akolobe se mwa lumwa temfano. Katumelo etuna. Kuru badumele.
Oh, Satan. You demon. You've bluffed us long enough. Christ is raised. He's standing here with the keys of death and hell hanging on him.
Au satani, wena le timoni, o re tshoseditse go le go lele mo go lekaneng. Ke rasete o tsogile o eme fano ka dilotaletsa loso le dihele dikaletse mo go ene.
The power of healing has been paid for, and we adjure thee by the name of Jesus Christ, the living Son of God, that you depart from these people. Come out of them, Satan, that they go and be made well.
Tata ya podiso ine ya duelelwa. Mere a golela ka lena la Jesu Kriste, mora yo o tselangwa modimo gore o toge mo bathong bano. Tswa ya mo go bone satane gore ba tsamaye me ba siamisiwe. Fa o dumela ka pelo yotlhe ya gago gore Jesu Kriste o go fodisise. Ema ka dinao tsa gago me o amogele thata ya selegodimo ya go fodisa ya modimo mothadi otlhe.
If you believe with all your heart that Jesus Christ heals you, stand up to your feet and accept the divine healing power of Almighty God.
Fa o dumela ka pelo yotlhe ya gago gore Jesu Kriste o go fodisitse, ema ka dinao tsa gago me o amogele thata ya selegodimo ya go fodisa ya modimo mothati otlhe.
That's it. Praise the Lord. Bless the Lord. You're everyone healed. Stand on your feet and give God praise. Amen. Blessed be the name of the Lord.
Ke khone ro risam morena ba kam morena luna mongwe lo mongwe lo fodisitswe emang ka dinao tsa luna me lo bageng modimo. Amen. Alina ramorena le bakwe.
Let's give him praise as we raise our hands and praise and bless the Son of the living God.
Are muneyen toriso ya ka re tsholetsa diatla tsa rona mere maka ba kang morwa modimo yo tselang. Amen.